Amen. Zikomo inu George.
Thank you,
Dimlongo Angren. Nyimbo yabu ino iyo. Izondizoona zonse zimasinda pamene Yesu adza. Iye amangotsekera kunja ndima kufalitsa kuwala ndipo ife tinotokoza chifukwa cha izo. Tsopano iyo inali nthawi yoyamba kuti Beka ayimbe mutsalitsi muno. Nyimbo yoyenera kwambiri pamene Yesu anadza. Totero ndikoyamikira kuti tili muno kachiwiri usiku uno. Ndikotsokoza kwambiri chifukwa kubwera kwanu kwabwino mawa uno. Ndipo tsopano usiku uno tili nalo phunziro laling'ono limene ine ndikufuna kuti ndiyankhulepo mphindi pang'ono. Koma basi ndisanachite izo, ine ndili ndi zolengeza zina zoti ndipange ndi zinthu. Ndipo ine ndangosasa mawu pang'ono. Ine ndikuganiza izo zangokhala pakuyankhula kopitiriza. Ine ndinalalikira nthawi yayitali. Koma pamene ine nditenga matepi awa aora kapena awiri, pamene ine ndibwerera kuno, chifukwa kuti ine ndikujambula iwo kuti upite kuzungulira dziko. Ndipo kotero ine ndikukuthokozani inu kukhala wopirira kwambiri nafe mawa uno. Ndipo tsopano zilipo zinthu zingapo zomwe ine ndikanafuna kuti tizitchule pomwe pano. Ndizokuti kuti ine ndikufuna kuti ndiufunse mpingo. Chinthu choyamba china chake chomwe ine ndachichita ndipo ine ndikufuna kuti ndifunse ngati ine ndingakhoze kuchisintha icho usiku uno. Ife sipiri ine sindimapanga malonjezo achaka chatsopano. Ndiye ndili ife tiyenera kuti tipite kwathu mawa kotero ife sitikhala kuno kwa chaka chatsopano mpaka koma ife tikhala tikukukumbukirani inu. Ndipo ine ndikukhulupirira kukhala kuli msonkhano kuno usiku wa chaka chatsopano eya ndikokulondola. Msonkhano waulonda monga iwo amakhala nawo nthawi zonse pa usiku wa chaka chatsopano. Ife tikanafuna kuti tidzale koma basi sitikhoza kubwerera mu nthawi yapo kuti tiwatengere wana ku sukulu. Ndipo mkazi wanga ayenera kuti akachape zovala zawo ndimukudziwa momwezo zilili. Kotero ine ndikufuna ndikuthokozeni aliyense wa inu pa zinthu zanu zabwino zomwe inu mwatichitira ife mu Khrisimasi. Ndi akazi nomwe mumapita uko ndi kumakayika chakudya mnyumba ndi zinthu kwa ife kuti pamene ife timafika uko chakudya chinali chitaphikidwa kale ndipo chili chokonzeka kuti tichidye. Ine ndithudi ndikukuthokozani inu chifukwa cha izo. Mulungu nthawi zonse azikudalitsani inu ndi mpingo chifukwa cha tikiti yawo yaing'ono kuti ine ndikhoze kupita chakuno ndi kukatenga zovala zina ngati ine ndinazifuna izo za suti. Iwo amandipasa ine suti chaka chilichonse. Kwanza ngawo ena achifundo kwa ine anangondipezera ine suti. Kotero ine ndikuganiza ngati zonse zili zabwino ine ndikusowa zinthu zina monga malaya ndi zamkati mwa malaya ndi zinthu. Ine ndikanafuna kuti nditengere ndalama pa izo ngati zonse ndi zabwino kwa mpingo. Ine ndikuzisowa izo bwino kuposa ine moyipa kuposa momwe ine ndikufunira suti pa nthawi yomweyi. Ndipo tsopano mnyamata uyu yemwe wangotiyimbira ife mʼbale George Smith wochokera ku Tucson uko ife takhala tikupita ku mpingo wawo uko mpingo wa New Testament Baptist. Bambo ake ndi amisionari. Ine ndikuganiza iwo ali nayo pafupi mpingo 7 kumusi uko mu Mexico wakale. Ndipo uko ndithudi kuli anthu ena abwino kumeneko. Ndipo bambo ake ndi amake ndi onsewo ndi anthu abwino. Ndipo George ndi mnyamata wabwino kwambiri. Ine ndinangodandaula kuti iye sanatipase ife mawu a umboni iye asanakakhale pansi za chisomo chopulumutsa cha Khristu mu moyo wake. Ndipo tsopano mauthenga ine ndinalonjeza kuno osati kale litali kuti mauthenga ine ndisanapite kunja mu misonkhano ine ndizibwera kuno ndi kudzawujambula iwo poyamba ndikumapita kwina. Izo zinali chifukwa chofikisa matepi kwa wanthu. Ndiye ine ndikanamabwera kuno ndi kudzawujambula uthenga ndiyeno nkumapita ndi kukaulalikira iwo. Izo zingamawapase anthu mwayi kwa wopanga matepi kuti azipanga tepi ndikumayitenga iyo nafe pamene ipe tikupita tobano ine kukonsekela kuti ndidokepo pa ulendo wa mndandanda waukulu wa ulaliki totelo ine sindikosa kumachita izo kuyambira pano mpakana mukona ndipo amene amatenga matepi asingoyenera kuti aziwatenga iwo pamene ipe tizipita konseko ndipo ine ndikuganiza pambuyo pa zonse kodi iwo sakhala ndi msonkhano pa matepi sabata ino kapena china chake kapena china cha china chake chokhuza matepi sabata ino mulimonse ine ndikuganiza mbale Softman ali muno ndipo iye akuyimira mbale Magwaya ine sindikudziwa ngati iye ali muno kapena ayi ine ndikuganiza mbale Fred ali muno wina ananena kuti iye ali muno ndipo iye ine ndikuganiza iwo akhala ndi msonkhano sabata ino mwina mawa usiku kapena nthawi ina wokhudza matepi ife tinali kuyankhula pa izo usiku wina muchipinda uko ine ndikuganiza nthawi yakwana yoti china chake kuti iwo atenge ndikuyamba kukonzekera izo kotero kuyambira tsopano mpakana ine mwina ndizingoyankhula mauthenga omwe ine sindinawakhudze kuno kukachisi kunja mu misonkhano ndipo tsopano ndili ndikufuna kuti ndiyamikire kwa mulungu chifukwa cha umboni uja wa mbale Blair zachitika kuti mbale ndi mlongo Blair akhala pomwe pano usiku uno akhala pomwe pano pasogolo pathu yemwe anali ndi mnyamata wang'ono ndipo ine ndikukumbukira pamene ambuye anandiwuza ine pamene iye anali mbale Blair atang'ambika yense akulira ndipo mnyamata wawo wang'onoyo anali ataphwanyidwa mu nkhope monga chonchi ndi galimoto yomwe inagubuduzika ndipo iye anali moyipa kwambiri koma pamene ine ndinali kupemphera ine ndinamuona mwanayo ali bwino ndipo mbale Blair ndikuti anandifunsa ine anati mbale Branham kodi izi ndi pakuti atero ambuye ine ndinati mbale Blair ndizo pakuti atero ambuye ndipo mbale Blair ali pano usiku uno ndipo ife tili ndithudi othokoza kukhala naye mbale Blair ndi ife ndipo iye wakhala akuvutika ndi vuto lapang'ono la manjenje ndipo satana anamupatsa iye kukoma kwakukulu kuno osapita lelitali poyesera kuti amufikitse iye pa kusandikhulupirira ine ndipo pamene satana anali akuchita izo ambuye anapsa pomwepo naululira izo kwa iye ndipo anamuwuza iye za izo kungozidula izo nthawi isanafike ya izi ndipo mbale Blair ndi munthu wabwino ndipo ine ndikufuna kuti inu muzimukumbukira iye iye akukhala ngati akuima pakati pa malingaliro awiri achoti achite iye sakudziwa basi momwe angatembenukire ndipo ine ndikudalira mbale Blair kuti mulungu ndinu wantchito wamkulu wa khristu ndipo iye ali nazo zochuluka zoti inu mutite chifukwa nyali zikuzilala kodi inu munali kuno mmawawu yabwino ndizo zabwino kwambiri tsopano pano ine ndikulingalira nthawi yotsatira ine kuti ndidzakuoneni inu mwina ndi munchilimwe pang'ono pokha ndipo pofika nthawiyo mwina ife tidzadziwa ngati titi tikhale nayo misonkhano kapena ayi kuno ku Jefferson ndiye mu nthawi yomwe ine ndikanayenera kukakhala ndili mu Norway ndi mu mayiko a ku Scandinavian tsopano basi tisanati titenge mutu chifukwa ife tili ndi mzere wapemphero umene ukudza ndipo ambiri ayima mu zipinda ndi kuzungulira makoma ndi zina zotero ndipo ine ndikudziwa inu ndi zovuta kwambiri pa inu ndipo ine ndayimapo nthawi zambiri mwini wanga ndipo ine ndimadusa kanthawi kapitako ndikumubweresa nkazanga kuno ine ndinazindikira wanthu ali pa makomo ndipo ine ndinaganiza ndani akuti uthenga suli panobe chinthu chokopa kwambiri chomwe chilipo mu dziko chithuti uli iwo iwo umawakopa iwo omwe ali okondweretsedwa ndi iwo iwo amene sali kukondweretsedwa chithuti satero iwo iwo sukhala uli koma yesu ngati ine anati ngati ine nditi ndikwezedwe mmwamba kuchokera pa dziko lapansi ine ndidzakokera anthu onse kwa ine momwe izo zilili zoona ndipo pamene ine ndifika pano pali zochuluka kwambiri basi kuti unene ndipo ine ndimachita kulemba zomwe ndikuti ndidzanene pano kwakanthawi kapena ine ndimakhalapo zochuluka kwambiri zoti ndizinene iwe umangoyiwala zomwe umati uzinene tsopano ine ndamva kuti bambo awo ambale angreni abatizidwa mmawawu mu dzina la yesu khristu ndipo ngati mlongo angreni ndiwo ali muno inoende kutsimikiza icho ndi chinthu chachikulu kwa iwo kwa ilo lakhala pemphero lawo lowirikiza kwa zaka zambiri ndipo mʼbale Angren kulikonse komwe inu muli mulungu akudalitsenu molemera mʼbale wanga ndipo ngalizo sizili zolondola mulungu andipange ine kudzayankha chifukwa cha izo pa tsiku lachiweruzo maona ine ndikudziwa ndi zokhoza ine ine nditenga mlandu wa izo ndizo ndendende kulondola kwa ndichoonadi ine mukuti kodi izo zikupangitsa kusiyana kulikonse izo zinapanga kwa paulo iwo anakunsa momwe iwo anali atabatizidwira iwo anati iwo anali atabatizidwa kale ndi yohane munthu yemwe anamubatiza yesu paulo anati iwo ankayenera kuti abwere ndi kusabatizidwanso kachiwiri mu dzina la yesu khristu ndipo palibe munthu mmodzi mu baibulo anayamba wabatizidwapo konse mu dzina la atate mwana ndi mzimu woyera palibe wanthu anayamba abatizidwapo monga choncho mpaka kupangidwa bungwe kwa mpingo wakatolika ku laonisea laonisen council ku laonisea rome ndi kumene munthu woyamba anayamba wabatizidwapo pogwiritsa ntchito maudindo munthu ananena kwa ine tsiku lina ine ndinati chabwino ngati ambuye yesu ilo ndi dzina lake iye anati chabwino ine ndinati ngati munthu atabwera kwa iwe iye anati ine sindikuganiza izo zimapanga kusiyana kulikonse ine ndinangomugwira iye muchiphunziso chake chomwe ine ndinati ngati munthu atabwera kwa inu nati ine ndinabatizidwa mu dzina la rozi waku saroni kakombo wa mtigwa ndi nyenyezi ya mmawa kodi inu mukanati ameni kwa izo iye anati ayi bwana ine ndinati inu mukanatani kodi mukanamubatizanso iye nati inde bwana ine ndinati inu mukanamubatiza chotani iye iye anati ine ndikanamubatiza iye mu dzina la atate mwana mzimu woyera ndipo ine ndinati umo ndi momwe ine ndikanamubatizira iye ena mu dzina la atate mwana mzimu woyera ine ndinati tsopano rozi la ku Sharoni kakombo wa mtigwa ndi nyenyezi ya mmawa ndi dzina ayi iye anati ndipo kulondola uwo ndi udindo tsopano ine ndikanamubatiza iye mu dzina la atate mwana ndi mzimu woyera ndipo dzina la atate mwana ndi mzimu woyera ndilo ambuye yesu khristu ndendende kotero ine kuti ndipo iye anaziona izo uyo anali mʼbale joseph matson boze wa ku chicago munthu wovutitsa yemwe ine ndinayamba ndakomanapo naye kuti ndimuswe ndi izo ndipo ine ndikulingalira ine ndilinazo mbadwa 300 zoti ndikazibatize tsopano pamene ine ndikafika ku africa ndiye ndiwoti akabatizidwenso kachiwiri tsopano kotero ife tili woyamikira chifukwa chakuwala kwa uthenga ndipo kotero tsopano yesu anati pamene iye anali kuno pa dziko lapansi ine zomwe ine ndimazimva izo ine ndimaziyankhula ndipo tsopano ine ndikuti ndinene basi kwa otsatira pafupi maminiti 10 athu kapena 15 basi ine ndisanatenge mutu wanga ndi mutu waufupi kwambiri ndiyeno ife tikhala ndi mzere wapemphero ine ndafika pamalo mu utumiki wanga pamene ndili ine ndiyenera kuti ndinene china chake ndipo ine yesu ananena izo kuti zomwe iye ankamva zinali zomwe iye ankaziyankhula ndipo iye anati ine ndakutchani inu abwenzi anga ndipo bwenzi amawawuza abwenzi ake zinthu zonse paulo ananena mu matitidwe 20:27 ine sindinaleke kukuwuzaninu uphungu wonse wa mulungu maona ndipo mundilole ine ndilumikizane nawo usiku uno ndikunena chinthu chomwecho ndi woyera wamkulu wakale uja mwakupambana kwa kudziwa kwanga ine sindina ine sindinaleke koma ndanena kwa inu mphungu wonse wa mulungu wina wake anali akusewera imodzi ya matetu tsiku lina ndipo basi chifukwa zinamupangisa wina kupiya iwo anawawombera pa iwo kudzera pa zenera ndipo mkazi anavulazidwa chotero mwina tsiku lina ine ndidzasindikiza umboni wanga koma pamene nthawi iyo idza ndipo ili ine ndili wokonzeka kuti ndipite mpaka nthawi yanga itadza palibe chinthu chiti chindivulaze ine mpaka nthawi imeneyo maona tsopano ife tikukhulupirira mu uthenga womwewu basi momwe baibulo lalembedwera izodzalunjikidwa ndi ndipo ngati mfuti yalunjikidwa ndendende ndi mu umodzi ngati iyo igunda chandamale nthawi yoyamba iyo idzagunda icho nthawi yachiwiri ndi nthawi iliyonse ngati mtengo kapena nthambi mpesa utulusa nthambi ndipo nthambiyo nkukhala chipaso china chake nthawi yotsatira mpesawo ukatulusa nthambi iwo udzabala mtundu omwewo wa chipatso ndipo ngati yesu ali mpesa ndipo ife ndife nthambi ndipo nthambi yoyamba mpingo yomwe mpesa uwo unatulusa iwo analemba buku la machitidwe kumbuyo kwa iwo ndipo nthambi yoyamba iyo inkabatiza mu dzina la yesu khristu ndipo iwo anali naye mulungu wamoyo pakati pawo yemwe ankachita zinthu zofanana pakati pawo zomwe iye ankachita pamene iye anali pa dziko lapansi chotero wanthu anachita chidwi ndi iwo ngakhale anali mbuli ndi osaphunzira kuti iwo anakhala ali ndi yesu chifukwa moyo wake unali kudutsira mwa iwo monga ine ndinganene apo ngati ine ndikadakhala nawo mzimu wa Beethoven mwa ine ine ndikanamalemba nyimbo ngati beti ngati ine ngati Beethoven akanamakhala mwa ine ine ndikanakhala ndili Beethoven mwaona ngati Shakespeare akanamakhala mwoyo mwa ine ndikanakhala ndili Shakespeare ine ndikanamalemba ndakatulo ndi masewero ndi zina zotero ngati Shakespeare akanamakhala mwa ine ndipo ngati Khristu akukhala mwa ine ntchito za Khristu inu muzizichita kulondola izo ziyenera kutero ndipo Khristu ndi chiyani mawu iye anati ngati inu mukhala mwa ine mawu anga ali mwa inu ndiye mufunse chimene inu mungafune icho chidzachitidwa chifukwa mawu ali apo akungosowa kuwala ndipo kuwala kumawapangisa iwo kukhala amoyo kotero tsopano ine ndikuti ndinene china chake kwa inu tsopano mene ine sindina chinene konseku ndipo icho ndi chinthu chomwe ife taziyang'anira pa nthawi yayitali kwa pafupi zaka zambiri zaka 4 kapena 5 kapena mwina motalikirapo chikoka chachitatu tsopano chasimikiziridwa ndipo ine ndikutsimikiza inu nonse mukudziwa chomwe icho chiri tsopano kumbukirani padzakhala konse kusankhula kwa ife pa izo tingakhoze kutero mwaona icho tingakhoze kutero tsopano icho chilipo ndipo ine ndili ine ndachenjezedwa za ichi kulipo sachedwa pa nthawi yomwe tsopano icho changochitika chotero icho chikhoze kuzindikirisa kukhalapo kwake pakati pa inu mwaona koma icho chichigwiritsidwa ntchito mwa njira yayikulu mpaka khonsulo iyi ikayamba kuthinitsa ndipo pamene zitero pamene izo zitero achipentekosite ndi wena otero akhoza pafupi kusankhira chilichonse chimene chingakhoze kuchitidwa koma pamene nthawiyo idza pamene kufinya kubwerapo ndiye inu mudzaona zomwe inu mukuziona mosakhazikika ndi kuonetseredwa muchikhalo cha mphamvu yake mwaona 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 tsopano ine ndiyenera kuti ndipitirize mu ulaliki basi monga ine ndinatumikira poyamba ine ndiyenera ndizipitirirabe chotero inu muli nawo mawu ndipo inu mukudziwa choti muziciyang'anira momwe mungamayimire ine ndiyenera ndizipitirira mu ulaliki ndipo abwenzi anga khalani bata ndipo ndizingomasunthabe pakuti ora ndikuyandikira mwaliwiro mwaona pomwe china chake chiti chichitike tsopano inu mukhoza kumaona zinthu zina zazing'ono zosamvetseka zikundipitikira ine sikuti china chautchimo ine sindikutanthauza izo koma ine ndikutanthauza china chake chosamvetseka kwa kachitidwe kachizolowezi chifukwa pamene ine ndafikapo tsopano mu utumiki ine ndikutsikira mbuyo kuno kupenyerera malo awo ndikuyembekezera nthawi yoti ndigwiritse ntchito izo Boma ndizoti zigwirisirwa ntchito ndipo aliyense akudziwa izoti fukwa motsimikiza monga choyamba chinazindikiridwa totero chachiwiri kazindikiridwa kale mongati inu mungaganizire mwatseru kwenikweni inu omwe muli auzimu monga baibulo linanena pano zili kwa iye yemwe ali nayo nzeru chachitatu chazindikiritsidwa bwinobwino mwaona ife tikudziwa pamene izo zili totero chikoka chachitatu chili pano icho ndi chopatulika kwambiri mwakuti ine ndisamati ndizinena zochuluka za icho monga iye anandiwuzira ine pachiyambi anati iti usamanene kanthu za icho inu mukumbukira izo zaka zapitazo icho chimadziyankhulira chokha mwaona koma inu ine ndinayesera kufotokoza zinazo ndipo ine inapanga kulakwitsa ichi chidzakhala chinthu chomwe mwakulindalira kwanga ine sindikunena kuti ambuye andiwuza inezi ichi chikhala chinthu chomwe chiti chiyambitse chikhulupiriro chokwatulitsa chakupita uku mwaona mwaona ndipo izo ine ndiyenera kuti ndikhale chete kwa kanthawi pang'ono pokha tsopano kumbukirani ndi omwe akumvetsera kwa tepi iyi inu mukhoza kuona kusintha kotero mu utumiki wanga apa pomwe kugwera mbuyo osati kupita mmwamba kugwera mbuyo ife tili pa mbado omwe tsopano ndipo izo sizingakhoze kukhala zingapite patsogolo paliponse ife tiyenera kuti tidikire miniti yokha mpaka ichi chitachitika chakuno kuti zipezane ndiye nthawi idza koma izo zazindikiritsidwa bwinobwino pakubwera nthawi pa mufuko lino yomwe fuko lino liti lidzagwiritse ntchito mphamvu zake zonse zomwe chirombo chinali nazo chomwe chinali roma kwachikunja pamene icho chinakhala roma wa upapa maona kuti fuko lino lidzachita izo chikumbuluso satini amafotokoza izo momveka mwana wangosa anatulukira kuchokera pa dziko chirombo chinacho chinabwera kuchokera pa madzi khwimbi ndi unyinji wa anthu mwana wangosa uyu anatulukira kumene kunalibe wanthu mwana wangosa amayimira chipembedzo mwana wangosa wa mulungu pokumbukirani iye ankayankhula ngati mwana wangosa iye anali mwana wangosa yeno patapita kanthawi icho chinalandira mphamvu ndipo chinkayankhula ngati chinjoka ndi kumachita zonse chinjoka mphamvu zomwe chinjoka chinali nazo asanabwerepo iye ndipo chinjoka ndi roma nthawi zonse chotero kodi inu simukuona chipembedzo chachiroma chilemba chipembedzo cha chiprotestanti chifano kwa chirombo kupanga mphamvu yomwe iti idzawakakamiza chiprotestanti wonse monga mgwirizano iwe udzayenera kudzakhala uli mu bungwe la mipingo ili kapena iwe sudzakhoza kukhala nacho chiyanjano kapena kudabwino zili mwakuchitika mwanjira imeneyo tsopano iwe sungakhoze kupita ku mpingo ndi kukalalikira kupatula ngati iwe uli ndi khadi la chiyanjano kapena chokuzindikiritsa china ndipo tsopano kwa wanthu monga ifeyo ife tidzatulidwa kwa izo zonse kwa thunthu izo ndendende chifukwa iwo samadzakhoza kuchita izo zili kumangitsa ndiyeno pamene nthawiyo idza ndikupinya ndikufika pamalo omwe iwe wafinyidwira kunja ndiye mupenye zomwe ine ndikukonzekera kuti ndikuuzeninu mu maminiti pang'ono penyeni chikoka chachitatu ndiye onani ndipo icho chidzakhala bwanjeradi kwa otayika kwa thundu koma icho chidzakhala kwa mkwatibwi ndi mpingo tsopano ife tayandikira posa momwe izo zikuonekera kuti zili ine sindikudziwa ndilipi koma zili kwenikweni pafupi kwenikweni ine ndikhoza kukhala kuti ndikumanga nsanja ya wina wake kuti akwerepo ine ndikhoza kudzakhala nditatengedwa nthawiyo isanakwane ine sindikudziwa ndipo nthawi imeneyo ikhoza kukhala sabatali kudzali yomwe mzimu woyera kuti ubwere ndi kumubweretsa khristu yesu iye akhoza kubwera sabatali kudzali iye akhoza kubwera ngakhalebe usiku uno ine sindikudziwa kuti iye adzabwera liti iye sakutiuza ife izo koma ine ndikukhulupirira kuti ife tili pafupi kwambiri kuti ine sindidzafa konse ndi ukalamba komabe pa usinkhu wa zaka 54 ine sindidzafa konse ndi ukalamba mpaka iye ali kuno mukuona kupatula ngati ine nditawomberedwa kuphedwa kapena china chake chinzake kuphedwa mwanjira kuzila ina. Ukalamba chabe Yesu ungandiphe ine mpaka iye atadza. Ngo ine ndikukhulupirira izo. Ngo ine ndikufuna kuti ndinene izi. Ine sindinayambe ndanenapo izi kale. Koma molingana ndi lemba, molingana ndi zomwe iye ananena zakasate zapitazo, zakasate 3 zapitazo pa msinje kumusi uko mu 1973 kani. Zomwe iye ananena tilitonse tachitika ndende basi. Ine ndikoza kusazichita izo. Koma uthenga uwu utsalandiza Yesu Khristu kwa dziko. Pakuti monga Yohane Mʼbatizi anatumidwa kuti adzatsogolere kudza koyamba, totero uthengawu ndiwoti utsogolere kudza kwa chiwiri. Ndipo Yohane anati, taonani mwana wangu wotchedwa wa Mulungu, nyimo yake osa tchimo la mʼdziko. Maona, totero izo ndiyendera limodzi ndi izo mwanjira iliyonse. Ndipo ine ndikudziwa kuti izo zvitero uthenga uzipitirirabe. Tsopano pakhala pali zinthu zina zazikulu zomwe zachitika kutsatira mnjirayi. Mmawa uno ine ndinali ndi zoyankhulana muchipinda kuno ndipo munthu wang'ono dzina lake Otis iye mwina akadali muno usiku uno. Iye ndi wochokera ku San Antonio, Texas. Iye anabwera kuti adzafunse ngati pamene ife tikanakhala tikupita ku Dallas kuchokera ku California. Ngati ife tikanakhoza kudzayima usiku umodzi kukachisi wawo kwa usiku umodzi wokha. Ndipo iwo akuziyang'ana izo mu tsiku lotsatira kapena awiri kuti aone ngati ife tingakhoze kuchita izo. Ndipo iye anali kundiwuza ine za ine sindinakhalepo ku San Antonio ifikireni msonkhano woyamba uja. Tsopano msonkhano woyamba pamene ine ndinabwera ku San Antonio ine ndinali uko ine ndikuganiza ndi mbale kuti ndi ndi International Bible School. Ndipo ine ndayiwala nyumba yolanguliramo yomwe ife tinachitiramo msonkhano. Ndipo iwo unali mwina usiku wanga woyamba kapena usiku wachiwiri. Ine ndikuganiza usiku woyamba pamene ine ndinali kupita ku nsanja, wina anayimirira mu nyumba kumbuyo komwe mbuyo, ndipo anayankhula ndi malilime ngati mfuti ya makina ikuwombera. Ndipo anali asanali akhale pansi koposa mphindi yokha kapena ziwiri kuti wina anauka pa nsanja ndipo anapereka kutanthauzira. Ndipo ine ndinayima pa zomwe iye ananena. Ndipo ine ndinati kwa bambo uyo, kodi iwe ukumudziwa bambo uyu? Iye anati, ayi bwana. Ndipo iye anati, ine ndinati, iwe unabwera bwanji kuno? Iye anati, anthu omwe ine ndimawagwirira ntchito anali kuno usiku. Ndipo iwo anandibweretsa ine. Iye anali wolisha ng'ombe. Ndipo ine ndinati, iwe umachita chiyani? Iye anati, kodi inu mukumudziwa iye? Iye anati, ayi bwana, ine sindinayambe ndamuonapo iye. Ndipo ine ndinati, ndiwe ndani? Ndipo iye anali wamalonda mu mzinda. Ndipo zomwe iwo ananena mu tsopano ine ndinali nthawi zonse ine ndisanaphunzire bwino ine ndinali wopenekera pang'ono nako kuyankhula mu malilime. Ine ndinkaganiza zambiri za izo zinali zachithupi ndipo zikhoza kukhala zili. Koma pamene izi zinanenedwa kutanthauzira uko kunali ndendende zomwe mngelo wa Ambuye ananena ku msinje kuja zaka 11 izo zisanachitike. Monga Yohane Mʼbatizi anatumidwa kuti adzatsogolere kudza koyamba kwa Khristu, iwe watumidwa kuti udzatsogolere kwa chiwiri. Mwaona? Ndipo apo izo zinali pamene mngelo uja kuwala kuja komwe kwazindikiritsidwa bwinobwino zonse mwa mpingo, mwa mawu, mwa sayansi ndi chilichonse zazindikirisa izo. Kuwala kuja kwa nthawi yake yoyamba kuti ikuonekere pa gulu kutayimapo pomwe ine ndinalipo pafupi tukoloko madzulo pa phazi la mlatho apo pomwe komwe kuno pa phazi la Spring Street m'madzi. Tsopano izo zakhala zaka zambirimbiri zapitazo. Ndipo ndendende zomwe iko kunanena zafika pochitika mpaka pa dontho. Mbale uyu pano anali kundiwuza ine mawa uno. Iye anakwatira msungwana wochokera mu mpingo kuno, mwana wamkazi wa mlongo Noyes. Ndipo ine sindikudziwa ine ndikulingalira nyamatayo, kodi inu muli muno mbale Otre? Ine sindikudziwa iye ndi wochokera ku San Antonio. Ine sindikudziwa ngati iye ali muno kapena ayi. Iye anali muno mawa uno. Ndipo iye anali kundiwuza ine, ine ndikukhulupirira kuti anali agogo ake amuna pa msonkhano umene uja. Anali ali akunyu moyo wawo wonse ndipo anabweretsedwa kumeneko. Ndicho china ndicho yamba kuyamba kwa utumiki pamene iko kuna nena izo ndipo kuzindikira za mumtima kunalipa kuika manja awo panga ndipo zomwe zikananenedwa zimakhala zomwe izo zinali ndipo ine ndinakuwuzani inu ndipo ambiri ndinu ngolo zikulu kunizo ndinazakwira pomachitika kuti ine ndikanamadzadziwa chinsinsi chomwe cha mumtima wawo inu mukukumbukira izo izo zisanachitike mkomwe pafupi zaka 5 kapena 6 mtsogolo izo zinadzachitika uko ku Canada kwa nthawi yake yoyamba ndipo izo zinachitika yeye anati ngati iwe upitirira kukhala woona mtima izo zizingopitirirabe ndipo tsopano chinthu chachitatu chachitika maona zikungosuntha mosalekeza kupitirira ndipo iye anati abambo akewo anabweretsedwa mu mvere ndipo anawuzidwa zakhwiniri zinazotero ndipo pemphero linapempheredwera pa iye ndipo izo zakhala ziri zaka 16 zapitazo ine ndikuganiza izo ziri pafupi zaka 16 kapena 17 zapitazo ndipo iye akuti iye sanayambe wagwidwapo ndi izo chiyambireni ndipo iye ali bwinobwino pafupi usiku wa zaka 85 ndipo sanayambe wagwidwa nazo chiyambireni ndiyani icho Yesu Khristu yemweyo dzino lero ndi kwa nthawi zonse kodi Margie Morgan ali mchipinda chino mulongo Margie Morgan dona yemwe anadyedwa ndi cancer na mwino ndiyangati akumukumbukira mulongo Morgan ngati iye ali muno kuti iye sangakhoze kulowa muno iye anali kuchita unamwino inu mukuona pa mndandanda wa cancer mu Louisville mkaziyo wakhala ali wakufa kwa pafupi zaka 16-17 pa mndandanda wa cancer mu Louisville pamene Jim Tom Robertson wazamalamulo wa chikhristu anamva za izo iye anapita kuchipatala cha Baptist kuti akafufuze ndi kukaona ngati izo zili zoona kwa bambo ake ali pa oyang'anira trustee kuchipatala cha Baptist ndipo iwo anayang'ana pa nkhaniyo ndipo mkaziyo akuyenera kukhala atafa zaka zapitazo ndipo iye akuchita unamwino kuno ku Jeffersonville muchipatala pamene iye anayima pomwe pano pamene iwo ankachita kumugwirizitsa iye kuti ayime asali ngakhale mu malingaliro ake omwe koma izo zinali pakuti atero ambuye ndipo iye akanali moyo iye anapita kukachita unamwino mu Louisville ndipo munthu musikuno malo amasudi a Shim kodi bambo Shimfa ali muno usikuno ine ndikanafuna kuti iwo atiuze izo ngati iwo ali muno Stane Shimfa bambo wamkulu wa thanzi nthawi zambiri pamene ine ndinkakonda ine ndimatana nazo kuchimena izi koma ndichoonadi pop ankakonda kundipasa ine kwende tambala ngati ine ndigwira ntchito sabata lonse ndipo ine ndinkabwera kutaoni ndikuyezeka njinga yanga chakumalo ambale Mike Egan mmodzi wa matrasi pano ndi Jimmy Poole ine ndikuganiza mwana wawo ali muno usiku uno Jim ndi ine ndi Ernest Fisher ndipo ife tinkakhoza kupita ku mzinda wakale tinali kumaona kanema pa mtengo wa 5 tambala ndipo ife tinkakonda kuona zithunzi zosayenda zakale ife tinali wana ang'ono ndipo tinkafuna kutero pafupi usinku wa zaka 8-10 ee tinali ndi William S. Hart uja ambira amuna inu simutha kumukumbukira iye wazisuzu wakale zithunzi zosayenda ndipo ine sindinkakhoza kuwerenga ine ndinkangoyang'ana zomwe zinali kuchitika ndipo izo zitanati zizifotokoza izo zonse ndipo ine sindinkakhoza kumvesa izo koma ine ndinkayang'ana zomwe iye anali kuchita ndipo ndinkakhoza kukhala ndi 5 tambala yapadera yangati akukumbukira tikukula msonongo wa ice cream ya 1 tambala yabwino ine ndinkakhoza kukula misonongo isatu ya ice cream ndi masuiti wowawa ofira a 2 tambala ine sindikanakhoza kuchipira chisonongo cha ice cream totero ine ndinkazidya izo ndikudzigulira ndekha masuiti wowawa ofira a 2 tambala izo zinkakhala pafupi theka la libisi la zinthu zimenezo ndipo ashimfu ankazipanga izo ndipo ine ndinkapita umo ndikukakhala kumbuyo ndikumaonera William S. Hart ndipo munthu wang'ono uyu wamkulu pang'ono kuposa ine atakanthidwa ndi matenda mwakuti akasidya asanu odziwika amuliwuzi anamupatsirana iye akulemera pafupi malibisi 45 ndipo anali akufa akazama ogani anali akusamalira iye ndipo iye anali muchikhalidwe choterocho ndipo anali ndi zinthu zochuluka kwambiri mapapo ake anali adapita mmero wake utapita ngono yake yaing'ono inali basi pafupi kukula chonde kuzungulira ndipo iye anali atagonapo akufa ndipo akazama ogani analembedwa ganyu kuti abwere pa ntchitoyo cholero iwo anati kwa iye ine nthawi ina ndinali wodwala khansa ndipo anayamba kumuwuza iye anati kodi inu mukuti Billy Branham bwanji iye anati ine ndamuchulitsa iye mulu wambiri wa masiku owawa ofira ndi zisonongo za ice cream iye anati ndikudabwa ngati iye angabwere kudzandipempherera ine ndipo ine ndinapita kukamupempherera June 6th ndipo tsopano ngati inu mutafuna kuyankhula naye ndikufiti za ashinfu munsi uko kukhomo lina lomwelo kapena khomo lachiwiri kwa mochitira kanema la Le Rose kutsika ndi msewu tiwiti za ashimfu nonse inu pano mukudziwa komwe ipo kuli mayi ndi amodzi amalo akale okhazikitsidwa mu Jeffersonville ndipo akugonapo akufa ndipo akasiri asanu akamupasa iye maora okha kuti akhale moyo izo zinali pakuti atero ambuye iwe siupa koma iwe udzandikulisa ine kachiwiri maswiti owawa ofira pakauntala mtali ine ndikudziwa kuti iye anakhala bwino koma motalika ine ndinaziwala izo ndipo mkazanga ndi ine ndinali kupita kukagula maswiti ena pamenefe tinabwera kuno pa Christmas ndipo momwe ine sindikudziwa kuti ndinaganiza konse zakushim chifukwa kawirikawiri timangopita uko kumasitolo awa azakudya ndi kukawagula iwo koma ife tinayima pakhomo paku shim pamene ine ndinalowa mlongo wake anayang'ana ndipo iye anati chabwino mbali Branham iye anati iwe ukumukumbukira June ine ndinati inde ndipo apo munthu wamkulu wonenepa wamphamvu wooneka mwathanzi ndipo ine ndinayenda kunka kukauntala ndinayang'ana pa izo ndinayang'ana pansi monga chonchi ine ndinati ine ndigula lipisi ya switi zowawa zofira izo ndipo iye anati inde bwana kotero mlongo wake anali akuyembekezera pa akazi wanga ndipo chotero iye anawatulutsa iwo ndipo ine ndinati ine ndinkakonda kuwadya iwo nthawi yayikali kale komwe kuno moonetsera kanema nditasiya mutu wanga chozolika ndipo iye anati eya anati ana ambiri ankagula iwo akuagulabe ine ndinatero iye anati bambo anga ankawapanga iwo anakonza kapangidwe kameneka ine ndinati ine ndimawakonda iwo kwenikweni tsopano iye atatha kuwakonza iwo onse ndi kuwapereka iwo kwa ine anati kodi pali china chilichonse ndipo ine ndinati ine sindikudziwa ndipo ndinaweramuka oh mayi iye anati mbale Branham ine ndinati ndiyawa maswiti owawa ofira omwe ine ndinati kwa inu pakuti atero ambuye pafupi zaka 5 zapitazo iye anati mbale Branham ine ndachiritsidwa kwambiri kwathunthu palibe ngakhale chotsalira chimodzi ine ndimavutika kumva pang'ono pokha mugutu limodzi ine ndikulingalira iye ali mumafifite yake iye anati ine ndikumamva movutikira pang'ono mugutu limodzi chifukwa iwo anandipatsa ine mankhwala otetezera wochuluka kwambiri pamene ine ndinali uko chisomo chodabwitsa cha yesu khristu tsopano ine ndilibe nthawi yochuluka tsopano kuti ndinene china chilichonse koma ine ndikufuna ndipange neno ili iye angati akukumbukira za agologolo chabwino ilo linali lemba lododometsa mumoyo wanga limene ine ine sindinkakhoza konse kulimvetsa ilo ndipo linalipo lina lomwe linkandidodometsa ine ndo pamene mose anakhoza kumuwuza mulungu njira yabwinoko kuposa momwe mulungu ankadziwira kuchita chilichonse pamene mose anati anthu atsati mulungu wanu anakhoza kukutulutsani inu koma sanakhoze kukusungani inu ndipo mose anadziponyera yekha pakati ndiye kenako ine ndinadzapeza kuti mose uyo anali khristu mwa mose akuwayimira wanthu mwaona kotero ndiye palemba ili lomwe ine sindikanalalikira konse pa ilo ngati inu munena kwa phiri ili kusunthidwa ndipo inu mukuyidziwa nkhani iyo kotero ine ndiyilambalala iyo tsopano ine ndidzadziwa motepa komwe izo zinali kulondolera ndipo ine ndidzaniza kuti mʼbale udzu ndi mʼbale fred ndenawo ali muno mnyumba omwe analipo pamene izo zinkachitika kapena izo zidangochitika kumene uko ndipo mʼbale rodney ndi mʼbale tale wochokera mu kentucky uko mʼbale wa mlongo udzu ndiye nawo analipo pamene izo zinkachitika uko mu kentucky yomwe inali nthawi yachiwiri yomwe zinachitika mofeka kungoyankhula kuti zikhalepo zinthu zomwe panalibepo aona kuyankhula nthawi yonseyo ndi kuyikira kumbuyo malemba kulimbikitsa nthawi yachitatu yomwe zinachitika anali hati right kodi hati ali muno usiku uno ndiye wa ire yangati akumudziwa hati right mʼbale udzu ndine tinali titakhalapo pamene izo zinkachitika ndipo pamene mzimu woyera unati mpase iye chimene iye akuchifuna ndipo ife tinali kuyankhula za momwe akolokolo aja anabwera nakhalapo ndipo ine ndinati chinthu chokha chomwe chili iye ndi yehova yire monga pamene abrahamu ankasowa mwana wankhosa mulungu anapereka mwana wankhosa ameneyo ndipo iye anapereka golokolo iye akhoza kuyankhula golokolo nakhalapo kwa iye ndi mlendi chimodzimodzi basi monga iye akanakhoza kumuyankhula mwana wankhosa abrahamu sanachite konse kupempha za uyo iye anangopita basi mopeka nkuchitira izo koma izo zinasonyeza kuti yehova yire anali pamenepo pamene ine ndinanena izo mkazi wang'ono wodzichepetsa kwa nthawi yoyamba yomwe izi zinayamba zachitikapo mkoka chachitatu pa munthu anali mkazi wang'ono wodzichepetsa yemwe ankapanga pafupi madola 200 pakaka pa zamoyo zonse zomwe ankapeza kuchokera ku munda wake waung'ono mwamuna wake atamwalira wana awiri omwe anakhala ngati alowerera ndipo anabwera nazapereka madola 20 a izo kumanga kwa kachisi uyu ndipo mida anali atandipasa ine ndalama zina m'mawa umenewo zokagulira zinthu madola 20 ndipo ine ndinkati ndikamubwezere iye tsiku limenelo pamene ine ndinali kumusiku chotero kuti iye asati apereke izo koma iye sanakhoze kuzilandira izo ndipo pamene iye anali atakhala kumbuyo mungodya ndipo pamene ine ndinati chinthu chokha chimene ine ndikuchidziwa ndicho iye akadali pano yehova yire ndipo hati wang'ono ananena mawu oyenera iye anati icho sichinanso koma choonadi ndipo pamene iye ananena izo mbale banksudu pano iwo omwe analipo chinda icho chinamvekera ngati chinali kung'ambika pakati ndipo mzimu woyera unati ndi ulomwelo lomwe linanena za gologolo linati mpase iye chimene iye atachipemphe ndipo ine ndinati mlongo hati monga mboni pamaso pa mulungu ichi ndicho tsopano ngati muli kukayikira kulikonse mu malingaliro anu inu mupembe chimene inu mukuchifuna ndipo ngati icho sikiyikidwa mu chikolo chanu ndiye ndine mneneri wabodza iye anati mʼbale branham aliyense anali akulira anati ine ndipemphe chiyani ine ndinati ndiwe wosauka ndipo iwe ukhala kuchiri uko wopanda ndalama iwe ukhoza kuzipempha izo iwe uli naye mlongo wang'ono wolumala wakhala pa ire yemwe ife tamupempherera kwa zaka iwe ukhoza kupempha machiritso ake ine ndinati bambo ako ndi amako ali okalamba ndipo osowoka iwe ukhoza kuwapemphera iwo chilichonse chimene iwe uti upemphe mlongo hati uwone tsopano ngati izo ziti zichitike kapena ayi pakali pano ndipo ine ndinati iye wangondiuza kumene ine liwu lomwelo linati mpatse iye chimene iye atachipemphe ndipo iye anayang'ana pozungulira anati kodi ine ndinene chiyani mʼbale branham ine ndinati nena chomwe chili chokhumba chako ganizira chokhumba chako chachikulu ndipo chinene icho ndipo anyamata ake anali akupemphera kumene ndikumaseka ndipo iye anati chokhumba chachikulu chimene ine ndili nacho ndi chipulumuso cha wana wanga awiri amuna ine ndinati ine ndikuwapereka iwo kwa iwe mu dzina la yesu khristu ndipo apo iwo anapita ndipo iwo akhala okhulupirika mu mpingo muno ndi mgonero anyamata ang'ono awa akukhalapo ndikumatsukana mapazi ndi azibambo ndi zinthu monga choncho ife tonse ndi mboni za izo iye anali ndi kusankha kwenikweni amayi ake akanati adzafe chomwecho iyenso onsa iwo koma zimene iye wapempha chidzakhala chili chamuyaya ndito chipulumuso chawanake iyo inali nthawi yachitatu yomwe izo zinachitika nthawi yachinayi yomwe izo zinachitika ine ndinangofotokoza izo kuno nthawi yachitayo yomwe ine ndinali kuno ndinali uko pa phiri kumene mkuntho unkachita ukali yangali anazimva izo nonse inu chabwino kumene mkuntho unkachita ukali ndipo mulungu pokhala woweruza wanga nditayima pano ndikutsika phiriro pamene David Wood iye ali muno pena pake ine mukulingalira kuti anandipangira ine sangweji ndipo iyo inali imodzi idi ine ndikuganiza iye anandiyesera kuti andibwezere ine chifukwa cha ina yomwe ndinawapangira abambo ake zaka zingapo zapitazo iye anali ndi zaziwisi ndi nyama ndi chilichonse zitasakanizidwa palimodzi ndipo ine ndinaziyika izo mumalaya anga ndipo inali itavumba ndipo ndinangozipeza izo zitangokhala mbamu yayikulu yachitumbuwa ndipo ine ndinali ndikutsika phiri kunali kuli mkuntho kwambiri ine sindinkakhoza ngakhale kuliona dzanja langa patsogolo panga mkomwe ndipo ine ndikudziwa chinthu chimodzi chokha iwe umatembenuzidwira kwina chifukwa mphepo iyo inali ikungozungulira tsopano zilipo mboni pano kwa izo mmodzi wa iwo ndi mmodzi wa matikoni athu okhulupirika yemwe ali mbale wira kodi inu muli pano mbale wira kodi iye ali kuti eya pomwe pano mbale wira mbale mani mlaliki wa chimethodisi wa ku New Albany kodi iye mbale mani ali muno usiku uno ine sindikudziwa ngati iye alipo kapena ayi mbale bank suti kodi inu muli muno mbale bank iye ali muchipinda chochamulira chabwino ndiye ndi David Wood ndipo mbale Evans analipo uko ine kulondola uko mbale Evans mbale Evans wayima motsamira koma analipo uko koma omwe iwo analengezera kwa masiku masiku awiri izo zitanachitike mkuntho wamphamvu unali kusesa mudzikolo mbale Tom Simpson ali muno usiku uno pamene ankabwera kuchokera ku Canada iwo anamupempha iye kuti alambalale uko chifukwa iye sakanakhoza kudutsako mkuntho unali kubwera mbale Tom kodi inu muli muno kodi muli kuti uyu apa wakhala pomwe pano ngongo mitambo ikubwera ndipo ine ndinati abale aliyense anathamanga kuchokako unalibe aliyense kutali uko mwa anthu 100 zinadyake kutali uko unalibe aliyense kutali uko kupatula gulu lathu laling'ono ndi olisha ng'ombe wokwera ndipo ife tinkati tisalire ine ndinamuyitana mlongo Evans ndipo ndinamuza iye kuti amuyimbire nkazanga ndikumuza iye kuti amuze tone ngati ine ndikanati ndisatulukeko apeze wina woti akachitise kadzusa wa amuna amalonda ndipo pamwamba pa phiri apo tsiku limenelo ine ndinati tsopano pamene iti mvula yoyamba yochepa iyambe kapena chilichonse mupite ku msasa ine ndinati mkati mwa maminiti kumi kapena kumi ndi asanu ungakhoze kuwaona manja ako patsogolo pako mu umodzi wa mikuntho imeneyo ndipo iwo umawunjika mapazi 20 achisanu mu pang'ono pokha pamwamba pa phiri ndipo momwe wanthu inu mumaziwerenga izo mupepala momwe iwo anali ali kutali uko nawonongeka ndi chilichonse koma ife tinkadziwa momwe ife tikanatulukira uko ndipo iwo ankadziwa pamene ife tinali ndipo chotero ife tinamverera kutsogozerwa kuti titsalire kokotero pamwamba pa phiri pamene mkuntho uwo unayamba ine ndinayamba kutsika ndipo ine ndinali pafupi theka la mayilo lokha kuchokera pamene ine ndinayambira ndipo liwu la mulungu linati tembenuka ndipo ubwerere ndipo ine ndinabwerera monga iye anandiwuzira ndidatha kupitira kwa kanthawi ndikudya sangwejija imene david anandipasa ine ndipo ndinabwerera pamwamba apo ndipo ndinakakhala pansi ndipo pamene ine ndinali ndidakhalapo ndi mphepo iyo ikukotokola ndi kuwomba songa za mitengo zikusamirana pamwamba ndipo matalala ndi chisanu zikuwuluka monga choncho liwu linati ine ndine mulungu wachilengedwe ine ndinayang'ana mmwamba ndipo ine ndinaganiza kumeneko kunali kuti iyo inali mphepo mwina iye anati ine ndinalenga miyamba ndi dziko lapansi ine ndinachititsa bata mphepo za mphamvu pa nyanja ndipo anapitiriza kuyankhula ine ndinalumbira pa mtunda ndipo ndinavula chipewa changa ndipo iye anati ingoyankhula kwa mkuntho ndipo iwo usiya chilichonse chomwe iwe uti unene ndi zimene chiti tijitike. Mboi nendinati mkundo, iwe usile, ndiko duwa, iwe uwale, mandawi zose, kama sikuwa nai, mpaka ife, tichokeko kuno. Mboi nendinali ndisana ngule, mopiti lila izo, mpaka makarala jisanu ndichiri chose, zinasia, muka mpindi kapena ziri, walote ndali nali likuwa lila, pansana wanga, nendi nao na mpepo, zikuomba monga chonchi, kwele la kutokela kumpoto, kumabwela pansa, nendi kutanda uza kutokela kumawa, kutokela kumawa, izo zinali kutokela kumazuro, mpepo zinasinda, ndikubwele la cha huku, mpo mitambo, monga jini choto donesa, kukanda nuka mumlenga lenga, mpo zuwa linali kuwala, mamini tuochepa. Yambu ya Yesu anayangwa kwa ine, kandawi kena ko, zankazu wanga kubusuko. Munga ine, mkuzinziwa, kako mwe ine, ndi nkapita. Ine, sindi na yambe nda klapo kunyumba, na kipondo lero, panode. Jipo ipe, takalatita kwa tilana, kwa saka 22. Kipondo lero, choyamba, chachi kwa tijaku, zandi. Ine, ndi namutengla iye, ulendo okasaka kukwa ine sindi kena kwa nisa kutenga ulendo okasaka ni kutiranso okasangala la aponso yotero ine dina kalangati dina zika izo palimozi mboto otero ndiye mbo ine ndakala ndikumasaka chiambireni ine ninambele la momo ine dinka chitira nae iye dobano iyo inali ndawi ya jinai yomo izo dina zitika. Dobano pano pali china chake ile ine ndikuna kuti nene ndiko ine ngenela kuti ndi chinene ndende muona pafupi zaka 16 zapitazo ine ndinali mu California ndi mbale John Sherry ndipo ine ndinali ndi msonkhano ndipo mina ndine ndi mbale Sherry ndi mongo Sherry anali akukhala mu hoteloyo ndipo bambo dzina lake Po Melikia yomwe anayima pomwe pano mukachisi uyu nthawi zambiri iye ndi wati Armenia wole mera mbo mkazi wake anali atabala mwana uko ku Fresno, California kumene iwo ankakhala ndipo anabwera kuno namubweresa mkazi wake kuno ndipo anandikanira ine ku hotelo ndipo anati kodi ine ndingamubweresa mkazi wanga mbale planamu ndinati inde inumukhoza tsiku lotsatira ine ndinali kupita ku Catalina kotero iye anamubweresa mkazi wake uko ndipo dona wang'onoyo anali kutwala kwambiri ndipo iye ankaoneka ine ndinati ikani dzanja lanu palanga mlongo Melikian ine ndinali ife tiona ngati ambuye atatiuze ndipo mwansanga pamene iye anayika manja ake pa ine ine ndinati oh ndi mwendo wamkaka iye anati ine sindikuoneka kuti ndili ndi zisonyezo zili zonse ine ndinati inu muyang'ane mumasiku awiri iwo ankachita udotolo pa iye chifukwa cha mwendo wamkaka monga Jimmy Poole wang'ono kuno mwana wawo wang'ono tsiku lina iye anabwera ndi vuto la mtima lija iwo ankaganiza ndipo ilo linali vuto la mphumu ndipo ine ndinayika dzanja langa pa iye ine ndinati mumuyang'ane iye kwa masiku angapo iye ali ndi chikuku icho chitulukira ndi malungo ine ndinakumana ndi iye usiku watha iye anati iye changomutuluka paliponse chikuku mwaona tsopano ine ndinali kuyankhula naye mlongo Melikian ndi sanda iye anati icho ndi chinthu chodabwisa kumazipenya izo mbale Branham iye anati kodi izo zimagwira ntchito pa dzanja lililonse ine ndinati zabwino ngati pali china chake chovuta ndi wodwalayo ine ndinati tsopano apa ine ndiyikapo dzanja langa ambiri a inu mumayima ndipo ndinaziyang'ana izo ndipo izo zinachite ine ndinali apa palibe kanthu kovuta ndi mkazi wanga ayike dzanja lake onani apa wokondedwa ika dzanja lako palanga iye wakhala uko mkazi wanga iye anayika dzanja lake palanga mwansanga pamene iye anatero ine ndinati iwe uli ndi chotupa ku dzira la manzere iwe uli ndi vuto la chikazi ndipo iye anati ine sindikumverera kusiyana kulikonse ine ndinati koma iwe uli nacho Beke anali usinkhu wa zaka ziwiri mwana wanga wamkazi yomwe wangoyimba kanthawi kapitako iye anali usinkhu wa zaka ziwiri zaka ziwiri zina Sara anabwerapo ndipo pamene iye anali wa operation ndipo ine ndinamufunsa dokotala Dillman dokotala wathu uko mu Corridon pamene inu mukuka mutsegula iye mukayang'ane ku dzira la kumanzere ndipo iye anatero iye anati palibe kanthu kolakwika kamene ine ndakaona ine ndinayika dzanja langa icho chinali chikadali pomwepo zaka zinayi mtsogolo anabwera Joseph ine ndinamufunsa iye kuti akayang'anenso panali pezo la kuika zvimene ine ndachiona naika dzanja langa icho chinali chikati alipomwepo
torero ipo
tinango iwala zaicho tsopano ichi ndina chake chimene ine ndiyenera kuti ndichinene ine sindikukonda kuti ndichinene icho koma icho tikungoyenera kuti chipange choonadi onani ndipo ndichimene inu mukufuna nthawi izonse kumanena choonadi zilibe kanthu zomwe zingamachitike saka zinali zikatudza ife tinali kuchiona icho ndipo ine ndikunena izi osati chifukwa iye ali apo chifukwa ine ndikumanena izo pamene iye palibe ndipo inu mukudziwa izo ine sindikukhulupirira pangakhale mkazi wabwinoko mu dziko kuposa mkazi wanga ndipo ine ndikuyembekeza iye nthawi zonse akhala ali mwanjira imeneyo ndipo ine ndikufuna kuti ndikhale mwamuna wokhulupirika ndipo ine ndikuyembekeza kuti mwamuna wang'ono aliyense mnyumba ino pamene iye ali adzakwatire adzapeze mkazi monga mkazi wanga ine sindikudziwa kuti ndimodalika bwanji momwe tikhale moyo motero koma ine ndikuyembekeza masiku athu ena onse pa dziko lapansi ife takhala tiri wokondwa kwambiri limodzi mulungu anali iye mwana ndiuza ine kuti ndimukwatire iye pa nthawi yomweyo iye asakudziwa ine ndinali kuyesera kuti ndisamukwatire iye osati chifukwa ine sindinali kumukonda iye koma chifukwa ine sindinkaganiza kuti ine ndinali wokhoza kumusamalira iye ndipo iye anali mkazi wabwino ndipo ine basi sindinkayeneredwa basi naye ndipo iye anapita nakapemphera ndipo analitsegula baibulo ndipo ndikulingalira iye anati ambuye ine sindinayambe ndachitapo izi kale koma ndipatseni ine lemba lomwe liti lindithandize ine ngati ine ndiyenera kuti ndimuyiwale iye ine ndiyenera kuti ndiziyiwale izi anatsegula baibulo ndipo iye anapita mukanthunzi kakang'ono ndipo anakapemphera ndipo pamene iye analitsegula baibulo apo Malaki 4 taonani ine ndikutumizirani inu Eliya mneneri lisanabve izo zinali zaka makumi awiri ndi china chake zapitazo asakudziwa kanthu za utumiki wa tsiku iliwu ndipo ine ndinali ndikanakhoza kukhala ine ndinali ndidagona kumunsi ku mtsinje uko ndipo iye anandiutsa anandidzusa ine usiku wina ndipo ine ndinamumva iye atayima pafupi ndi chitseko apo iye anati pita ukamutenge iye ndipo ukwati wako ukhale mu oktoba akubwera uyu pa 23 ndipo ndizo ndendende zomwe ine ndinazichita ndipo ife takhala moyo wokondwa mwachisomo cha mulungu ife sinayambe takhalapo ndi mawu amodzi iye wakhala ali wapa mtima wokoma tsiku lina ine ndinali nditabwera ndipo iye anali kuwalera anawa mwayekha ine nditapita mu utumikiwu palibe akazi ambiri omwe angapirire nazo izo inu mukudziwa izo iwo angakhale ataumitsidwa ndiye ine ndinali nditabwera ndipo iye ananena china kapena chinzake ife tili naye joseph kumbuyo uko ndipo iye ali iye ndikuti ndi mnyamata ndipo iye anathandizira kuyika sitira inzi lina mutumwa amayi ake monga momwe ine ndachitira kotero iye anali kwenikweni yense mnyamata ndipo iye anali atachita china chake choyipa kwenikweni ndipo ine ndinati kwa iye iye anati kwa ine bill mpase iye mkwapulo ine ndinati ine ndilibe basi kulimba mtima mwaona ndipo iye anati ine ndaliwe unga malekelele izo ndipo iye anandimenyesera chitseko pa nkhope yanga pomwe chabwino ine ndinaganiza zonse zili bwino munthu wang'ono wotsautsikayo samatanthauza izo ine ndinangopitiriza matsunga galimoto yanga ndipo pamene ine ndinachokapo mzimu woyera sunazikonde izo iye anati pita ukamuuze iye ine ndikukhulupirira ndi mbiri wachiwiri mutu wa 22 ine sindinatero ine ndimaganiza poyamba ine ndimangozilingalira izo ine ndinkangopitiriza kutsuka ndipo iwo unanena kachiwiri pita ukamuuze iye kuti awerenge izi ndipo ine ndinalowa umo ndipo ndinakatenga baibulo ndipo ndinawerenga ilo panali pamene mo kapena Miriam mneneri wamkazi anamuseka mʼbale wake Mose pachokwatira msungwana wa ku Ethiopia ndipo mulungu sanazikonde izo ndipo iye anati zikanakhala zili zabwinoko kuti bambo wake amulavulire iye pa nkhope kuposa kuti achite izo kotero Miriamu anatuluka khate paliponse ndipo totero Aaron anabwera anamuuza mulongo wake anati kapena anabwera anadzamuuza mʼbale wake anati iye akufa ndi khate ndipo totero Mose anathamangira mkati kuti akamukhalire iye pakati pa guwa ndipo pamene iye anatero lawira moto linatsika Mungu. Yana tita utamuita ameye ndi Aaron. Ndipo wabweletse iwo kuno. Aaron anali atalowamo na Yesu. Kotero iye anati awaitane iwo ndipo abwere kuno. Yana ati ngati pali wina pakati panu Mulungu akuyankhula tsopano kwa iwo. Yemwe ali wa uzimu kapena mneneri. Ine Ambuye ndidzadzipangisa ndekha kudziwika kwa iye. Ndiziyankhula kwa iye mu masomphenya. Ndikudziwululira ndekha kwa iye mu maloto. Ndikumawulula maloto ndi zina zotero. Iye anati koma wantchito wanga Mose palibe winanso mtsogoli wonga iye. Iye anati ine ndimayankhula ndiye mulomo kwa khutu. Iye anati kodi inu simuopa Mulungu? Koma Mulungu sana zikonde izo. Tabwino pamene ine ndinaona izo ine nathamangira umo. Ko iye anali mukupinda china ine ndinagogoda pakomo. Iye anali atadzitsekera yekha. Ko ine ndinamuza iye kuti ndimafuna kuti yankhule naye. Ko ine ndinapita mmenemo ndipo ndinayankhula naye. Nayesera kumuza iye zomwe icho chinali. Ine ndinati wokondedwa iwe kudziwa momwe ine ndimakukondera iwe. Koma Mulungu sana zikonde izo. Iwe suka nati unene zijazo. Mwansanga pambuyo pa izo iye anatenga vuto la mumbali yake. Ife tinamutengera iye kwa dokotala muno mulungu. Dokota Arthur Sheen. Ko iye anapeza chotupa pa dzira la kumanzere. Mene ine ndinachipeza zaka 15 kapena 16 kale. Tobuka pa dzira la kumanzere pafupi kukula kwa mtedza. Ine ndinati tatani twa dokotala. Iwanati tiyeni tione chomwe chiti chichitike. Ndamubweretse iye kachiwiri mu miezi ingapo pafupi miezi iwiri kapena china chake. Ife tinabwerera naye iye ndito chinali chitakula kuchokera pa mtedza. Kufika pa kukula kwa ndimu anati kuli bwino tichokemo ngati icho chifika pofewa ndikukhala chakupsa ndipo ine ndinati chabwino ma ine ndinati ife ndikupita ku Tucson Ambuye anditumiza ine ku Tucson iye anamutumiza iye mpaka kwa kafiri wazachikazi iye samazifuna izo mmanja mwake chotero ayenera kuti anamuza iye zokuza utumiki wanga kwa iye kafiri wazachikazi iyo anati icho chiyenera kuti chichotsedwemo. Kotero iye anati ife tinamuza iye kuti ife tinali kupita ku Tucson. Iye anati chabwino ine ndili naye kafiri uko bwenzi wokondedwa wanga ine ndinkakhala ku Tucson. Iye anati ine ndikutumizani inu kwa iye. Kotero iye analemba kakalata ndipo anakatumiza iko kwa iye ndipo anati akazi Abraham ndidona wabwino. Ndikupitiriza monga choncho. Anati anawatumizira iwo kuchunjika momwe kukula kwa chithupsacho kunali ndi zina zotero. Ndipo chinali chitasanduka. Ndipo ananena momwe chinalili chachikulu. Ndipo anati ine ndikudziwa iye amadziwa iye. Ine ndikuganiza iye ankaganiza ananditcha ine. Mchirisi wa uzimu. Ndipo zonse zomwe iye ankadziwa kunena kwake izo. Koma anati ine ndavomereza kuti kuti icho chikhoza kuchotsedwa. Ndipo icho chiyenera. Ngati icho nchoti chichotsedwe chichotsenimo icho. Koma kunali kutiyesa chikhulupiriro chathu. Ndipo mosalekeza ife tinapemphera. Ndipo mochuluka momwe tinkapempherera mokulira chotupacho chinkakula. Paka icho tinafika pamalo mpaka icho chionekera mumbali yake. Ife tinangokhala nazo chete. Ose pawo anthu uno ankadziwa izo. Kuyesera kuti tione zomwe zikanati zichitike. Mopitiriza icho chinkapitirira. Potsiriza pamene ine ndinkabwerera kuchokera ku Canada kumene ine ndinasiya Ambuye anandilola ine kuti nditsogolere siko lija la amwenye kwa Khristu. Ine ndikubwererako kuti ndikawabatize iwo mudzina la Ambuye Yesu. Chilimwe ichi Ambuye akalola. Tsopano ndidabwera kuno ndipo inali nthawi yoti iye apite pamene ine ndinali mu New York kapena kumunsi kuno kuti akakhale ndi operation ine kuti akamchite operation kapena kukapimidwa kwa nthawi yotsiriza. Ine ndinapitirira ku New York ndipo pamene ine ndinabwerera ine ndinadzayima kuno ndikupita uko ine nditakhala kale ndi msonkhano kuno. Msonkhano wotsiriza. Ine ndinapita uko ndipo ndinamuyitana iye kuchokera kwa mbale udu. Ndipo iye anati Bill, ine ndikulephera ngakhale kupirira kuti zovala zanga zikhudze icho. Icho chinali chitangotulukira kunja monga chonchi mu mbali yake yapo. Ndipo mwendo wake pa mbaliyo iye ankangokhoza kusimbina poyenda. Ndi sabata loyipisisa lomwe iye anayamba wakhalapo nalo tsopano iye wakhalapo akumvetsera kwa ine sabata loyipitsa lomwe iye anayamba wakhalapo nalo ndipo iye anati ine ndiyenera kuti ndipite tsiku la mkuta wokapimidwa kuja ine ndinaganiza o mulungu ngati wati akachitule izo izo zitipepesa ife kupita ku nyumba pa Christmas ndipo ine ndinali nditawawuza kale wanthu kuti ine ndikanakakhala ndili uko ndipo ine ndinati nthawi yakeyi omayi ine ndinaganiza mukamuwuze iye ngati iye ati akachingʼambe sabwino alole icho chipite motalikira pang'ono mpaka ithe Christmas ye ine ndinayamba kuganizira icho chikhoza kukhala chitapsa ndipo kumbuyo chakuno inu mukudziwa ndi chinthu choyipa chikayenderera mpaka muimpso ngati icho molunjika chikhala chitapsa icho chingakuphe iwe kotero ndiye ine ndinaganiza kodi ine ndingachite chiyani ndipo mika anati tabwino tsopano iwe ukandiyimbire ine anatero tsiku limene ine ndinakafika mu Shreveport lomwe lili tsiku lotsatira ilo pamene ine ndinafika mu Shreveport iye ankayenera kuti apite kukapimidwa ndipo chotero iye anapita ku akaza Norman anali kupita mlongo Norman nonse inu mukumudziwa iye anthu omwe mumabwera kuno kukachisi iye amapita ndi iye ndipo kwa kasiri uyu ndipo chotero iye anati mudipite mpaka inu mukhale ndi usiku wanu woyamba ku ndiyeno mukabwerere chifukwa kusiyana kuli maora awiri mu nthawi iye mukandiyimbire ine pamene inu muzikabwerera kutatha msonkhano ine ndidzakuwuzani inu chomwe ine ndiyenera kuti ndichite ndipo ine ndinati chabwino chotero ine ndinapitirira ndipo mmawa wotsatira ine ndisanachoke ine ndinali kupita kuti ndikamutenge Bill ndi Lois yonse ali pomwe pano ndipo nthawi zonse ipe tili ndikagomeka kang'ono uko komwe mbale pama anatikudzikira ife kuno sikale litali ndipo ife nthawi zonse timabwera mozungulira kagome ako ndikupemphera chilichonse chomwe ife o otomani monga inu mukudziwa topondetsapo phazi monse pamene ife tizungulirapo ndi timapemphera pamene ine ndikupita kwina ku msonkhano ife timamupempha mulungu kuti atithandize ife ndipo ine ndinali ndili uko masiku angapo ndipo ine ndinali wosungulumwa nyumba wana anali atapita ndi iye atapita inu mukudziwa ambira inu mukudziwa kuti ine ndinachita kudusa muizo nthawi ina kubwerera ku nyumba kopanda wanthu kungoti ine ndinali nditamuyika mkazanga uja hopu ndipo tsopano izo zonse ndikubwereza kachiwiri ndipo ine ndinafika uko ine ndinaganiza chabwino ine ndipemphera ndiyeno ndikamutenga Bill ndi Lois ndi kumapitirira kotero pamene ine ndinafikapo kuti ndipemphere ine ndinati ambuye ine ndikuwasowa iwo mmawa uno kuzungulira apa ine ndinati ine ndikupemphera kuti inu mwathandize iwo ndikuwadalitsa iwo tilole ife tisabwerere pamalo ano kachiwiri ndipo tsopano ine ndinati iwo apita uko ndipa kuti inu munandituma ine uko pamasomphenya ndipo inu mwazikwanirisa izo tsopano ine ndikufuna kuti ndiyembekezere kuti ndione zomwe inu muti mundiwuze ine kuti ndichite kenako ine ndinati ine ndikumupempherera muchitireni iye chifundo ndipo ine ndinati mundithandize ine mu msonkhano kumusi uko ndiyeno ine ndinapitiriza ine ndinati ambuye musalole kuti icho chikhale chitapsa ndipo mulole dokotala uyo adikire mpaka pambuyo pa koyamba kwa chaka kuti adzachichose icho ine ine ndikudana nazo kumuona iye ine ndinati ambuye iye sankatanthauza zomwe iye anachita mawauja iye sankatsimikiza izo ine ndinati ambuye palibe nthawi imodzi yomwe iye anayamba wanenapo mawu amodzi za ine kupita ku misonkhano kukakhalako miyezi kapena chilichonse chomwe chinali palibe nthawi imodzi yomwe iye anatsegulapo kamwa pa izo iye nthawi zonse wakhala kutumiza zovala zanga kwa uchapa ndimachapa mala yanga ndipo amakhala nacho chilichonse chitakonzekera kuti ndizipita ku msonkhano ndiye iye akudabwa momwe iye angakhoze kumamutumikirira mulungu akazi inu pamene inu mumawatumikira amuna wanu inu mumamutumikira mulungu ndithudi ndipo tsopano ndiyeno pamene ine ndinabwereramo ndense wotopa ndi ofoka anthu akubwera kuchokera kulikonse ine ndinkachita kupita kwina kwake pa ulendo wokaweza kapena ulendo wokasaka bwanja akazi ambiri akanamafufuma pa izo kodi iye amachita chiyani amakonza zovala zanga zosakira kuti ine ndipite kundilola ine kuti ndipite ine ndinati ambuye iye sanali kutanthauza izo
Ngoyene ndinati iye anachita kungambidwa nthawi zitatu pachifukwa chakuti iye amabala mongambidwa. Ngoyene ndinati ine ambuye ine ine ndikudana nazo kumuona iye kuti akachita izo kachiwiri. Ndipo basi nthawi yomweyo ine ndinamva china chake muchipinda. Ine ndinayangana mwamba ndipoti uli nati imirira. Ndinati tsopano chilichonse chimene uti unene umo ndi momwe icho chiti chikhalire. Ine ndinadikira miniti yokha ine ndinati. Dzanja lato kodala lisanamukhudze iye, dzanja la Mulungu lisachotsapo chotupacho, ndipo icho chichikapezekapo komwe. Izo zinakhazikitsa icho kwa ine. Ine sindinamuyimbire konse iye, ine ndinapitirirabe, ndinapita ndipo ndinakamutenga Bill ndi Lois, ndipo tinapita ku Shreveport. Ndipo tsatira ine ndinamuyimbira, iye anali wokondwa, iye anati, Bill, ine ndikufuna kuti ndikuwuze iwe. Tsopano ndiuyu apa, ndipo iye akhoza kutsimikizira izi. Iye amachita kudzandima akupita uku. Anapita mchipindamo ndinamwino ndi akazi a Norman, ndipo anamuveka zovala zake za mkanjo kuti akapimidwe. Adokotala anatulukira ndipo samakhoza konse kuti abwere pa tebulo, chotupa chitapachikikapo chachikulu kwambiri. Ndipo pamene iye adokotala analowamo ndipo anali kuyankhula kwa iye, ndipo iye anabwera umo kuti adzafutukule nsalu kuti amugwire iye, ndipo basi iwo asanati amugwire iye icho chinachoka. Ndipo adotolo sanali kudziwa kuti icho chinali mbali ipi. Ndipo anati dikirani miniti zikhuzi zodzambulidwa ndi zikhuzi zonse ndi china chilichonse, iye sankakhoza kupeza kuonesera kumodzi kwa icho. Iye anamupima iye mobwerezabwereza, iye anati ine mwina sindingakhoze kufotokoza izi, koma akazi a Branham chotupa chija palibepo. Ndipo iye sanayambe wakhala ndi chisonyezo chimodzi cha icho. Yambireni. Chinali chiyani icho? Dzindikirani, chimodzimodzi basi momwe iwo unanenera. Dzanja la adokotala lisati chigwire icho. Nusu ya mphindi imodzi ndipo dzanja lake likanati lichigwire icho. Momwe alili yambwiro mawu a Ambuye. Tsopano mkazi wanga nduyo ndipo donse ndi pamaso pa Mulungu. Koma dzanja la adokotala lisanamukhudze mkomwe thupi lake akuyenda kubwera kwa iye monga choncho. China chake chinachitika, chotupacho chinachokapo. Ndipo iwo sanakhoze iye, iye anati, ine ndikukhulupirira izo zinali, sizinalizo wokondedwa, ine ndikufuna kuti ndikutsimikizireni inu akazi a Branham. Kulondola uko momwe iye ananenera izo, kulondola. Kuti chotupa chija palibepo, inu mulibe chotupa tilichonse. Chinali chiyani icho? Ndendende basi molingana ndi mawu a Ambuye. Izo zinali. Amen. Iyo ndi nthawi yachisanu. Paiti ndi chiwerengero chachisomo, chiwerengero chachikhulupiriro, FRETH naponso. Mulibe kukayikira kwina mu malingaliro anga. Ine ndikudziwa chomwe chikoka chachitatu kuti, ndipo ine ndikudziwa chimene icho chimachita. Tsopano mukhale olemekeza, mungokhala wotete. Ora lifika posachedwa imene Mulungu ati atichitire zinthu zina zazikulu. Tsopano tiyeni tebwera mitwe mitu yathu pa mawu a pemphero. Ambuye Yesu, ine ndinaziona izo pa wanthu ena, koma pamene izo zinabwera kwa mkazi wanga yemwe wofunika, izo zinali mnyumba mwanga ndiye Ambuye. Ine ndimayangʼana pa icho ndi maso anga omwe. Ndinachimverera icho ndi manja anga omwe. Ndipo ine 16 years before that, it was all so, Lord, known and revealed by you. When anything is spoken, it must be done. You were showing me, Lord, that a confidence kuti chitaliro changa muzomwe inu munali mutawachitirani, ndipo mukanati mundilole ine ndidziwe, kotero ine ndizikhoza kuwathandiza iwo. Inu munazibweretsa izo kochitika nyumba yanga yomwe. Chichachi chinali chikoka choyamba, ndipo tsopano chikoka chachitatu chatsimikizira chikoka choyamba. Ife othokoza kwambiri Atate. tipulukire ife pazoperewera zathu ife ndife wanthu ang'ono ife ndife anthu osaphunzira motuluka kapena motepa ndife wanthu osaphunzira koma ife tili othokoza kwambiri kuti ife tinaye mulungu wamkulu wamphamvu zonse yemwe amatiyang'anira ndi kutisamalira ife pakuti ife timadziwa momwe tingazisamalire tokha ife tikudzipereka tokha kwa inu tsopano Atate ine ndikupemphera kuti inu mundithandize ine ndipo muchipoka chachitatu ichi ulole wa ambuye monga inu mwakhala mukuyankhula kwa zaka zidapo zatazo za icho kuchisonyeza icho pa kuchilemba pa mapiri ndi zina zotero ndi kuchibweretsa icho apa tsopano ine ndinali kupenya kuti ndione chomwe icho chinali mpaka icho chinali chitasimikiziridwa kwathunthu tsopano ine ndikupemphera Atate kuti inu mundithandize ine kuti ndikhale wolemekeza mochulukira ndinu kuposa momwe ndinalili poyamba ndipo inu mutapeza ulemerero monga pa guwa lomwe lino pamene choyamba chinanenedwa chachiwiri ndipo tsopano chachitatu ndipo zomwe inu munanena zachitika ndendende zomwe inu munazinena ife tikukukhulupirirani inu ambuye mulungu kuthandize aliyense wa ife kuti tiponyere kutali kusakhulupirira kwathu ndi zamasenga zathu kuti ife tikhoze kuyima mukusalapo kwa mulungu wamoyo modziwa kuti mulungu yemweyo yemwe anachotsa chotupa chija kwa mkazi wanga yemwe wakhala pomwe pano tsopano zotsimikiziridwa ndi wena sayansi ya mankhwalo apamwamba zedi omwe tili nawo mu dzikoli omwe anachipima icho ndiyeno anayang'ana ndipo anachijambula icho ndipo tsopano icho chapita inu ndinu mulungu ndipo palibe winanso pambali pa inu ndipo ife tikukondani inu chifukwa kuti inu muli inu mwatilola ife kuti tikhale antchito wanu ndipo mulole ife tikutumikireni inu ndi kulemekeza ndi ulemu masiku onse a moyo wathu perekani izo ambuye undilole ine ndikhale wokhoza ndi banja langa ndi wanthu onse awa tikhoze kukhala nyali zowala mtere wokolera omwe uli ulenge ludzu mwa wena kuti azimukonda yesuyu yemwe wachita zochuluka kwambiri kwa ife tsopano pamene ine ndikutsegula mawu kuti ndiwawerenge iwo kwa mutu waung'ono ndiyeno nkupempherera odwala mundithandize ine ambuye muyankhule kwa ife ndipo muachiritse odwala mu dzina la yesu ife tikupemphera amen mungati inu kodi ine ndili nayo nthawi ya ngati ine ndili ndifunire mwamsanga kwenikweni pa mutu wina pano ine ndikufuna kuti inu muwerenge tsopano kapena mulembepo kapena chilichonse chimene inu mukukhumba kuti muchite woyamba ukupezeka mu buku la numeri 21:5-19 ndipo ife tikufuna kuti tiwerenge izi ndipo anthu anayankhula motsutsana ndi mulungu ndi motsutsana ndi mose mwatibweretserandi ife kuno kuti chosa ku igupto kuti tidzafere mchipululu pakuti kulibe mkate ngakhale madzi aliwonse ndipo miyoyo yathu yalema nawo mkate wopepuka uwu chakudya cha angelo ndipo yehova anatumiza njoka za moto pakati pa wanthu ndipo izo zinawaluma anthuwo ndipo anthu ambiri a israeli anafa chotero ambuye chotero anthu anadza kwa mose ndipo anati vomereza penyani ife tachimwa taona ndicho chinthu choyamba kwa madiriso kuvomereza poyamba ife tachimwa pa ife tayankhula motsutsana ndi yehova ndi motsutsana nanu pempherani kwa yehova kuti iye akhoze kutichosera ife njokazi ndipo mose anawapempherera anthuwo ndipo yehova anati kwa mose iwe upange njoka ya moto ndipo uyike iyo pa mtengo kuti kudzali kuti kudzachitika kuti aliyense yemwe alumidwa pamene iye ayang'ana pa iyo adzakhale moyo ndipo mose anapanga njoka ya mkuwa ndipo anayika iyo pa mtengo ndipo kunali kuti ngati njoka imuluma munthu aliyense pamene iye ankaona njoka ya mkuwa iye ankakhala moyo tsopano ndiponso ine ndikukumba kuti ndiwerenge lemba lochokera mu zakariya kuti wa 12 ndi ya 10
And I will pour out upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplication. And they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him as one mourneth for his only son. And Dibo shall be embittered for him as one that is embittered for his firstborn. Now for a text,
Sobano kwa
mutu, I'm going to take this. Look away to Jesus.
Kwa Yesu.
Look away from the world to Jesus. Moses made the serpent. And here the prophet later was speaking of it. What would happen? Looking away to Jesus. The Bible said in Isaiah 45:22, we find that God said, look unto me all the ends of the earth. And now when the earth has come to its end, all the Kapena agachitidwe katsiko la pansi kafika kumapeto wake asiyeni wanthu ayangane kwa iye
kono inu mukoza kunena itedamba izimba roba muyo pambado itedamba izi kwanthawi ya itali izondi zona ndipo izo takwazikulalikidwa kwanthawi ya itali atumiyambiri atenga mudu omweu zikwiza iwo koma pano pali chinthu kumene ine ndikufuna kuti tikufunseni inu usiku uno.
But when you look at the question is what do you see when you look? What do you see when you do? That only depends on what you're looking for. Now I said, look unto me all the ends of the earth. Moses took the serpent everywhere. God healed.
Anali kuchiritsidwa.
Sobano, izo zimatengera pazimene iwe kuyang'anira. Inenda waonapo wanthu akubwera mu misonkhano usiku lotsiriza lino.
Amakhoza kokha kukhala mu msonkhano kwa pafupi miniti imodzi kapena ziwiri zokha. Izo zonse zomwe iwo angakhoze kuzipirira. Waona, yosa angakhoze kupirira izo. Ine sindimayiwala konse. Ine ndikuyembekeza izi. Sizikunena aliyense wochokera ku Iowa.
Pamene ine ndinali ndi msonkhano ku Waterloo, mbale liveyo yanali pano mawawu.
Ine sindikudziwa ngati iye ali muno usiku uno kapena ayi. Kodi inu muli muno lii? Iye anali muno mawa. Inde kumbuyo uko modambulira. Kumbuyo uku. Chabwino.
Mbale lii ndi ine tinachita chilichonse chimene ife tikanakhoza. Ndikuwapasa abungwe la zikumuti
kadzusa waulere. Kuti ndingobwera uko ndikudzayankhula kwa iwo.
Mbale liveyo ndikuti sikolala ndi mdotolo wa zaumulungu kuti iye anapeza kwenikweni digiri yake.
Ndipo chotero ine ndinayesera kuti ndikutenge iye kuti akayankhule pamaso pa achilutera awa achipresbiteria ndiwena otero. Koma iye anati ayi iwo akuyangʼana kwa inu muchite izo. Chabwino ine ndinapitabe uko ndipo ndinakatenga mutu wanga pamaso pa atumiki awa. Iwo onse anali atatha kudya. Ine ndinatenga nkhani yanga. Ine sindinali wosamvera kwa masomphenya akumwamba. Ndisanali ndiwerenge mochuluka lembalo pafupi awiri anayangʼana kuuka pa khomo iwo anapita. Kotero pamene ine ndinayamba kunena kuti monga Paulo mutsiku lake ndiufuniki wosamvetseka. Ndipo tsopano iye akuyima pamaso pa Agripa ndipo ananena kuti iye sanali wosamvera kwa iwo pafupi awiri kapena atatu ena anayimirira. Ndipo pofika nthawi yomwe ine ndinafika poti ndikanakhoza kunena china chake cha nkhaniyo umo munangokhala pafupi atatu kapena anayi atakhala mmenemo. Wonse anali atayimirira ndipo atapita.
The chake ndi
ena amabwera ku msonkhano pamene iwo amva za mlandu momwe iye amavalira timakhala ndi china chake chochita ndi wanthuwo. Ngati iye savala mtundu woyenera wazovala zina za izo ine ndinambawo wowerenga maganizo akunena tsiku lina Dr. Nalamo munthu wabwino bambo wachikhirisitu programu yake imakhala pakeya uko nthawi zonse iye anati njira yodziwira kuti munthu akusokonekera malingaliro ake pamene iye sanavale molingana ndi kudzionetsera kwake inu mukudziwa momwe iye ayenera kuonekera pamaso pa gulu icho chinali chisonyezo kuti iye akusokonezeka malingaliro ake zabwino ndiye ine ndakhala wopenda moyo wanga wonse mwaona pa ine ndimavala maovololo ndi chilichonse mwaona kotero zoyenera kutindo wanga ine ndiyenera kumavala monga mpusa akuyankhula kwina kwa kuti ndikhale mbusa ine sindikukhaliza kuti yesu ankavala ngati mlaliki iye ankavala ngati munthu wamba iye ankapita pakati pa wanthu ndipo sizinali kanthu pakavalidwe koma izo ndibasi onani momwe kuti maganizo a munthu izo sizichita nanga bwanji ngati munthuyu kapena ine ndikudabwa zomwe adokotala akanaganiza pa ine pamene mneneri mu baibulo analamulidwa kuti avule zovala zake ndi kumayenda wa maliseche pamaso pa wanthu iye akanakhala wopenga kwenikweni sakanakhala iye tsopano koma mulungu anamuza iye kuti achite izi mmodzi wina anachita kugona cha mbali mwake kwa 340 miyezi ine ndikukhulupirira iyo inali akugona cha mbali mwake mbali imodzi yeno nkutembenukira mbali inayo ndikumadya mu mpika wa mphoza zomwe iye anazikonza uko ankapita ndi kukatenthesa zinthu izi ndi kuzikonza izo palimodzi ndi kumazidya izo nthawi yonse iyo mpikira ndi kutenga zotha za zanja ndi kuzidya atagonera kumbali yake mwachizindikiro mwaona momwe wanthu angakhalire kutali ndiweniweni mawu a mulungu iwo amangokhala ophunzira kwambiri mpaka iwo amadzifunzisa okha motalikira ndi mulungu pamene munthu ayankhula zakuti ali ndi maphunziro ine ndimadziwa momwe iye alili wotalikira ndi mulungu maona digrii ya udokotala sindikunena izi motsutsa dokotala veyo chifukwa iye si wamtundu umenewo koma kawirikawiri pamene munthu apeza digrii ya udokotala izo zimangotandauza kwa ine iye watalikira motuluka chotero kwa mulungu onani kupalula ngati iye angakhoze kuchipirizira yekha kwa mawu ndi kwa mulungu tsopano ife tikupeza kuti wena amabwera kuti adzamve momwe iwe ukuyankhulira pamene iwo abwera kuti adzayang'ane iwe ukanena za machiriso a uzimu ndi ambuye ngati munthu sali kwenikweni na matetule wophunzira anthu samapirira konse kuti azimumva iye akugwiritsa ntchito mawu monga ali hanali ndindi mawu monga iwo basi iwo satero iwo amaganiza kuti izo ndi zakutalitali ndi mulungu ndi pamene yesu ankayankhula chinenero chophweka chotero mpaka lero izo zawasokoneza anamatetule chifukwa iwo amayesera kuti awatandauzire iwo molingana ndi kusikolala ndi chinenero cha chinenero ndipo icho chinali chinenero cha munsewu totero bwanji pali kusiyana kotuluka ngakhale kuno mu United States wathu ine ndinayimba kuchokera ku Florida ku New York ndipo anachita kumutenga mkazi wochokera kuno naponso ku St. Louis kuti amasulire pakati pa msungwana wakumwera uyu ndi msungwana wakumpoto ndimomwe kusiyana kwake komwe kunalipo mwaona judy tsopano chinthu chake ndicho kuti wanthu amayembekezera zinthu zimenezo mayankhulidwe m'malo mwa mawu mawu kukhala akuonetseredwa ndiwo umboni kuti iwo ndiwoona mwaona mawu akuonetseredwa iwo sadzayang'ana konse pa iwo iwe uyenera kukhala ndi lingaliro lalunda kuti udziwe upite ku seminari ndikukaphunzira momwe ungamagwadire momwe ungamayimire pa malo amodzi ndi zonse izo zikanamusamwitsa mtumiki mwakupha yemwe anali wodzazidwa kwenikweni ndi mzimu woyera mwaona tsopano izo ndi zalunda ndipo umoni momwe golonse lino lafikapo ilo lili ndi lingaliro lalunda pa khristu ndicho chimene iwo akutiyembekezera ndipo ngati khristu ali mwa iwe ndiwo uyenera ukhale uli skola ndiwo uyenera ukhale uli walunda chifukwa ndicho chimene iwo amaganiza kuti khristu ali ndipo nthawi ina chinthu china iwo amapanga malingaliro awoawo achomwe iye ayenera kukhala ali lingaliro lawolawo m'malo molenga chimene mawu ananena ndimomwe pamene iwo ayang'ana ndipo ngakhale kumuona yesu mwini wake iwo amalephera kuti amuzindikire iye iwo anachita izo pa tsiku la pentekoste iwo anachita izo pamene iye anali muthupi iwo anachita izo pamene iye anali modyesera iwo anachita izo pamene iye anali pa misewu ya Yerusalemu. Ndiwo anachita izo pamene iye anali pa mtanda. Ndipo iye anali chikwaniriso cha mawu amenewo. Ndipo komabe iwo anali naye Mesiya akubwera pa konde kuchokera kumwamba ndi china chilichonse ndipo linali zolakwika. Kwa ilo linali lingaliro lawo la nzeru ndipo iwo analephera kuti amuone iye. Ndipo akuyang'ana kumene pa iye omwe zilili lero. Kodi inu mukuona chiyani pamene inu mukuyang'ana? Wena amayang'ana kuti aone pamene iwo ayang'ana pa iye, iwo amayang'ana kuti amuone woyambisa mpingo wina wamkulu, wina wake yemwe angakhoze kwenikweni kupereka kachikhulupiriro komwe kangawapangise wonse kutsatira kachikhulupiriro aka. China chake chinzake. Ndicho chimene iwo amachiyang'ana pamene iwo amuona iye. Wena amayang'ana kuti aone nkhano monga ya Santa Claus pamene iwo ayang'ana. Iwo amawerenga Bible ndipo amati icho ndi chinthu cha nthano. Chibasi china chake chimene munthu anachilemba. Ndicho chimene iwo chifukwa pamene iwo lingaliro lomwe iwe umalitenga pa Bible ndi chimene iwe umatenga pa iye. Mukuona? Wena amayang'ana kuti aone mwana. Wena amayang'ana ndipo amaona kalulu kapena Santa Claus. Wena amayang'ana kuti aone buku lina la mbiri ya kale lomwe inali ya dzulo ndipo osati lero. Koma funso lili, inu mumaona chiyani pamene inu muyang'ana?
So many of you that claim to have the Holy Ghost.
Otuluka kwambira inu. Omwe mumadzinenera kuti muli nawo mzimu woyera. Mumayang'ana ndi kuona munthu wachiwiri wautatu. Pamene sizikutulidwa mkomwe mu Bible mulibemo chinthu choterocho. Mawu akuti utatu sali mkomwe mu zipinikiro za Bible. Komapobe pamene inu muyang'ana pa Yesu, inu mumamutenga iye ngati munthu wachitatu kapena munthu wachiwiri wautatu. Ndipo icho ndi chifukwa chake inu simumafika kulikonse. Inu mudziwa zomwe iye ananena, ine ndine Mulungu. Ndipo palibe winanso pambali pa inu. Maona, ndimalengera zomwe inu mukuyang'anapo. Ngati inu mukufuna kuti mumuyike mnyamata wina wang'ono womamutuma, bambo okalamba ali ndi ndevu ndi zina zotero. Ngati umo ndi momwe inu mumayang'anira pa Yesu kukhala ngati munthu wina wosiyana ndi Mulungu, inu mukuyang'ana molakwika. Inu simukuziona izo. Kuno osati kale mtali, ine ndinali nawo magalasi akuthengo. Ine ndinali kuyesera kuyang'ana pa agwape wena kapena agwape kwinako m'munda. Ndipo mwananga anali kuyesera kuti andisonyeze ine. Ndipo iye ndi wocheperapo ndithu. Kotero iye anati, tengani magalasi awa atati, apo pali magwape, apo popo. Ine ndinati, ine ndikukoza kumuona iye ndi maso anga achibadwa. Iye anati, tengani magalasi awa. Pamene ine ndinayang'ana, ine ndinaona pafupi agwape khumi, koma magalasiwo kanali kulondoleza bwino. Ndipo pamene ine ndinapita kukawalondoleza iwo, onse khumi aja anakhala mmodzi. Ndipo ngati inu mutawalondoleza malingaliro anu kumawu a Mulungu, atatuwo adzakhala mmodzi. Koma magalasi anu achipembedzo anasiya kulondoleza pamene inu mukuyesera kumupanga iye atatu. Iye ndi mmodzi, moona? Koma izo zimatengera mmene inu mukuyang'anapo. Kodi inu mukuona chiyani pamene inu muli kuyang'ana? Kumbukirani inu mukhoza kokha kumuona iye pamene inu muyang'ana pa iye kupyolera mu mawu. Inu simungakhoze kuyang'ana pa iye kupyolera mu buku lowerenga. Inu simungakhoze kuyang'ana pa iye kupyolera mu kachikhulupiriro. Inu mudzaona Mulungu awiri kapena atatu ndi china chilichonse mu chizikhulupiriro ito. Koma yang'anani pa iye kupyolera mu mawu. Ndipo inu mudzaona kuti iye ndi Emmanuel. Mulungu adapangidwa thupi pakati pathu. Iye anati, ine ndine Mulungu ndipo pambali pa ine palibe winanso. Iye ndi Mulungu. Yesaya anayang'ana nthawi ina mneneri. Ndipo pamene iye anamuona Yesu, kunjo langa ndiyo kuyang'ana kwa Yesu. Yang'anani kutali kwa Yesu. Pamene Yesaya anayang'ana kutali ndi dziko kuti amuone iye, iye anati, ine ndikuona waukhungu, kalonga wa mtendere, Mulungu wamphamvu, Atate wosatha. Ndicho chimene Yesaya anayang'ana kutali nachiona. Daniele nthawi ina anali atayima pamene iye anaona kutha kwa maufumu a mitundu. Iye anaona chifano chimene Nebukadineza anali atachilota. Iye anaona momwe umodzi uliwonse ukanadzapambanira unzake pamene iwo anali kutsika nazo pansi. Ndipo pamene iye anayang'ana kuti aone zomwe zinali zoti tichitika pa mapeto amene iye anamuona Yesu iye anali mwala wodulidwa kuchokera ku phiri popanda manja umene unaphwanya maufumu a mitundu Nebukadinezara anaponyera anatadwa Hebrew mung'anjo ya moto omwe ankakhulupirira mwa Mulungu ndipo anayima pa mawu ake ngati iwo akanadafereriwo iwo anali odayima mulimonse kanthu kakang'ono basi takubadisa bondo lawo mwanjira ina koma pamene iye akayangʼana kutali namuona Yesu iye anali munthu wachinayi yemwe anali mung'anjo ya moto ndipo izo zinachotsa kutenda konse kwa antchito ake omvera ndizo zomwe Nebukadinezara anaziona Ezekieli anayangʼana kutali kuti amuone iye tsiku lina ndipo iye anali kudumu mkati mwa gudumu kutali mmwamba pakati pa mu mlengalenga iye anali habu kwa gudumulo kumene spoko iliyonse inamangidwirako amen gudumu lalikululo linkayenda mwachifukuliro koma gudumu lalimonolo linkazungulira ndi mphamvu ya Ambuye yemwe Ezekieli anamuona pamene iye anayangʼana kutali Yohane Mʼbatizi anayangʼana kutali tsiku lina ndipo pamene iye anatelo iye anaona nkhunda ndili uli kuti uyu ndiye mwana wanga wokondedwa wa yemwe ine ndipo ndiwera kukhalamo ndiye chimene iye anachiona ndiye iye anamuona Yesu ndi Mulungu ali munthu yemweyo chifukwa mzimu unafika kuchokera kumwamba monga nkhunda ukuti uyu ndi mwana wanga wokondedwa wa yemwe ine ndipo ndiwera kukhalamo ndicho chimene iye anachiona zindikirani iye anadzizindikirisa yekha mwanjira imeneyo Noa pamene iye anayangʼana kutali kuti amuone iye Noa anaona ziweruzo zolungama za Mulungu zikudza pa wanthu a mʼdziko lino omwe anali atakana mawu ake ndizo zomwe Noa ananena pamene iye anayangʼana kutali Mose pamene iye anayangʼana kutali iye anaona chisamba pa moto lawi la moto linali itazibweletsanso lokha mukatengo ndipo pamene Mose anayandikira kwa iro iye anati vula nsabato zako chifukwa ine ndine tsopano ngati inu mungati muwayeze mawu amenewo ine ndine iyo ndi tensi ya kale tensi ya tsopano ndi tensi ya mtsogolo ine ndine wamuyaya ine ndine iye anamuona ine ndine ndicho chimene iye anachiona mukatengo koyaka Israeli anayangʼana pa njoka ya mkuwa yomwe Mose anayipanga ndipo anaona kuvutikira chiweruzo pa khristu chifukwa cha odwala pakuti ife tikudziwa kuti njoka inkayankhula za chitetezero Yesu anali chitetezero chimenecho monga Mose anakwezera mmwamba njoka ya mkuwa mu chipululu chotero ayenera mwana wa munthu kuti akwezedwe mmwamba kwa cholinga chomwecho mukuona chifukwa iwo anali atachimwa ndipo anayamba kudwala izo zinali kwakutotsa kwa machimo awo ndi matenda awo ndipo ndizo zomwe Yesu anavulazidwira chifukwa cha zolakwa zathu ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa mukachotsa machiritso auzimu kwa khristu inu mwatula pakati chitetezero pawiri mukuona kodi inu mukuona chiyani mwa iye pamene inu muyang'ana kodi inu mukuziona izo kodi inu mukuona kuti iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa pamene inu mukuyang'ana kutali kodi inu mukukhoza kuziona izo kapena kodi inu mumangokhoza kuona mbali imodzi ya chitetezero kodi inu mukukhoza kuona mbali zonse za icho pamene inu muyang'ana ngati inu mukuyang'ana pa izo kupyolera mu kachikhulupiriro iwo azikuwuzani inu masiku a machiritso anatha koma ngati inu muyang'ana pa izo kupyolera mu mawu inu muona iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ophunzira anayang'ana kwa iye pamene iwo anali mu nyanja yovutitsidwa ndipo iwo anaona thandizo lokha lomwe likanakhoza kuwathandiza iwo likudza Marita anayang'ana kwa iye mu nthawi ya imfa ndipo iye anaona kuti iye anali chiukitsiro ndi moyo amen mu nthawi ya imfa Marita anaona pamene iye anayang'ana pa iye iye anali atakanidwa ndi wanthu ake iye anali atakankhidwa ngakhale iye anali atamutumizira iye utenga ndipo iye sanabwere kwa mʼbale wake koma pamene potsiriza iye anabwera ndipo iye anapita ndipo anakagwa pansi kuti iye akanakhoza kuyang'ana pa iye iye anapeza kuti iye anali zonse chiukitsiro ndi moyo. Amen. Yairo anenda chimzomwecho. Wokhulupirira wamseri. Watu Presbyteria pang'ono, Methodist, Baptist, yemwe angakhulupirira kweni kweni. Koma sakanakhoza kufika pafupi. Chifukwa chakuti chipembedzo chake chinanati chimuloleze iye. Pa iye akanati achotsedwe. Koma mwana wake wamkazi yekha akagona pa nsonga ya imfa. Ndipo iye anayenera kuti apite. Koma pamene iye anamupeza iye, iye anakapeza kuti iye anali chiukitsiro ndi moyo. Pamene iye anamuyitanitsa iye, wothamanga anabwera ndipo anati, musati mwavutisa Ambuyewo, pakuti msungwanayo wamwalira kale. Iye ndipo mtima wake waung'onowo unali pafupi kulephera, koma iye anati, kodi ine sindinati ngatiwe kuti ungokhulupirira. Iwe uona ulemerero wa Mulungu. Yairo anapeza kuti iye akanakhoza kudzusa wakufa. Pamene iye anayang'ana kwa Yesu. Anjala anayang'ana pa iye ndipo anapeza chakudya chokhulitsa kuti akhale moyo. Izo zinali zachilengedwe. Anjala mwa uzimu akhoza kuyang'ana kwa iye ndi kupeza kuti iye ndi mkate wa moyo. Wakuba pakufa anayang'ana kuti aone chimene iye akanakhoza kuona. Ndipo iye anapeza mwa Yesu. Chikhululukiro chake mundikumbukire ine Ambuye pamene inu muzibwera mu ufumu wanu. Yesu anati lero iwe ukakhala ndi ine mu paradizo. Ndicho chimene iye anachiona mu ora la kufa kwake. Odwala anayang'ana kwa iye ndipo anaona mchiritsi. Wakhungu anayang'ana ndipo anakhoza kupenya. Ndimatengera chimene iwe ukuyang'anapo tsopano. Kodi inu mukuyang'ana chiyani? Petulo ndi Natanieli anayang'ana ndipo anaona mawu olonjezedwa a mneneri wawo Mose ataonetseredwa. Ambuye Mulungu wanu adzadzutsa mneneri wonga ine. Ndipo kwa iye anthu adzakangamira. Ndipo onse omwe samukhulupirira iye ndi kumumvera mneneri uyo adzadulidwa kwa chosa kwa anthuwo. Ndipo pamene Petulo anayenda kubwera mukukhalapo kwake. Yes,
your
anati.
Name is Simon.
Ndiwe Simon.
And you are the son of Jonah.
He knew right then when he looked at the first time Jesus, Jesus that there was a fulfillment of what the word of God said in him. Amen. 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 Ine ndikudabwa ngati inu munapeza chimzomwecho pamene inu munayang'ana pa iye kwa nthawi yoyamba. Ine ndikudabwa ngati mawu olonjezedwa anadzionesera okha kwa inu pamene munayang'ana pa iye. Natanieli ansanga pamene iye anadza mukukhalapo kwa Yesu akukayikira pang'ono. Ife tikupeza kuti Filipo anali atapita ndipo anakamuwuza iye, bwera udzamuone yemwe ife tamupeza. Ndipo Natanieli anabwera ndipo iye anati, ndiwuti iyeyo. Iye anati, mwina mwake nduyo uko akupempherera odwalayo. Iye anadzikanikizira njira yake mpaka iye anafika poti ayang'ane pa iye. Ndipo pamene iye anayang'ana, Yesu anati, taonani mu Israeli, mwa yemwe mulibe chinyengo. Iye anati, Rabi, ndi lidi pamene inu munayamba mwandidziwa ine. Iye anati, Filipo asinakuyitane iwe pamene iwe unali pansi pa mtengo, ine ndinakuona iwe. Ndiye kodi Natanieli anapeza chiyani? Iye anapeza kuti uko kunali mfumu ya Israeli. Iye anati, inu ndinu mwana wa Mulungu, inu ndinu mfumu ya Israeli. Ndicho chimene iye anachiona pamene iye anayang'ana. Iye anapeza kutanthauzira kwa lemba. Inabweretsa kuwala pamaso pa iye. Iye anaziona izo. Lemba lomwelo limene mneneri wodzozedwa Mose ananena kuti iye adzakhala mneneri wonga ine. Mkazi pa chisime. Iye anayang'ana nthawi ina. Ndipo kodi iye anaona chiyani? Iye anakazifotokoza izo mu mzinda. Iye anati, bwerani mudzamuone. Mamuna yemwe wandiuza ine zinthu zomwe ndazichita. Kodi uyu si Mesiya yemwe? Pamene iye anapanga kuyang'ana kwake koyamba pa Yesu Khristu, iye anamuona Mesiya. Wanthu akhoza kuyang'ana pa chinthu chomwecho lero ndi kuchita icho kuwerenga maganizo. Iwo angachite icho za mizimu. Iwo adzachita icho mtunduli wonse wa dzina la mdielekezi limene iwo angakhoze kuchita icho. Chifukwa iwo sakudziwa chimene iwo akutiyembekezera. Amen. Iwo sakumvetsa
Iwo akuyembekezera katikulupiriro. Iwo akuyembekezera na matetule kuti awike mpingo mudongo solo. Iwo akuyembekezera mamemba la ambiri ndipo akulephera kuti awone ambuye Yesu Khristu kodala mu mawu ake ozindikirisidwa londola. Ndimatengera chimene iwe ukuchiyembekezera. Ngati iwe ukuyembekezera kukwaniritsika palonjezo lalero iwe uziona izo. Koma ngati iwe ukuyembekezera luntha lina kapena china kake chimene iwe nthawi zonse akhala kuchiyembekezera. Woyambitsa wina wamkulu wa zambiri yakale wina munthu wina wake china kakenso. Inu mulephera kuti muchione icho. Koma pamene inu muyangana pa iye kupyolera mu mawu, mawu amafokoza yemwe iye ali. Iye anawadzutsa anthu atsiku lake kuti achite chomwecho. Iwo sankakhoza kumuona iye. Iye anati inu atsogolera akhungu, akhungu. Inu mukuti Mose ndi mneneri wanu. Ngati inu mukanamudziwa Mose, inu mukanandidziwa ine. Mose analemba za ine. Ndipo iwo anali akhungu kwambiri kuti azione izo. Akuyang'ana kumene pa izo. Ndipo ali akhungu kwambiri kuti azione izo. Ine ndikulumikizisa izo zonyezimira izo. Mawa uno kwa maminiti pang'ono inu mukuona. Iwo akuyang'ana ndipo sakudziwa chimene iwo akuchiyang'anira. Ndipo iwo ali ndi lingaliro lolakwika la chimene iwo akuyesera kuti achipeze. Iwe ungadziwe bwanji chimene iwe umafuna kuti uchipeze ngati iwe sunali kudziwa chimene iwe unali kuchifuna. Iwe ungapite bwanji kukasaka dzungu ndipo iwe usanambe waliwonapo lina ndi usanamvepo zalina. Iwe ungapite bwanji kukapeza vembe ngati iwe sunayambe wadziwapo kuti chinalipo chinthu choterocho momwe icho chimaonekera. Bwanji iwe ukhoza kukapeza mphonda ndikuganiza kuti inali vembe. Iwe ukhoza kupeza chinthu china chake. Iwe ukhoza kukapeza chibuluma ndikuganiza kuti linali vembe. Koma iwe uyenera kuti uzidziwa chimene iwe ukutifunafuna. Ndipo njira yokha yomwe iwe ungadziwire ponse kumene iwe ukupita chimene iwe ukuchiyembekezera ngati iwe ukumuyembekezera Yesu. Iwe uyang'ana ku mawu chifukwa iye ali mawu. Iwo ndi omwe amachitira umboni za ine. Kufuzani malemba. Inu mumadzinenera kuti muli ndinu okhulupirira aneneri. Koma ndinu atate wanu mdierekezi. Atate wanu omwe mukudzinenerawo pamene Mulungu anatumiza aneneri kwa iwo. Iye anawayika iwo mʼmanda. Iwo anawapha aneneri aliyense yemwe anadza. Yesu anatero, ndani wina wa iwo amene makolo anu sanamugende. Ndipo ntchito za makolo anu inu mukuzichita. Amen. Munthu wolungama, munthu woyera, munthu yemwe inu simukanaloza chala pa iye. Ndipo apobe iye anawatha iwo njoka ndi adierekezi. Mukuona? Kodi inu mukuyang'anira chiyani? Ngati inu mukuyang'anira munthu wina wodzipembezetsa. Anthu ena amaganiza kuti pa mzimu woyera ukanagwira ntchito kutolera mwa iwe, iwe ukanayenera kukhala munthu wina wamtali wodzipembezetsa yemwe amayenda chapamenepo. Ndipo osatingakhale uwo ndi mzimu woyera. Mulungu samachita kutolera mwa angelo monga choncho kapena oganiziridwa kuti ali. Mulungu amachita kutolera mwa munthu. Baibulo linati Eliya anali munthu womvelera zokhumba zonga zomwe ife tili nazo. Koma inu simukanakhoza kukhala ndi iye mpaka inu mutaona Yesu. Petulo ndi Yohane pa chipata chotchedwa chokongola. Ndipo pamene iwo anawakokera iwo uko pachomuchirisa munthu uja, iwo anazindikira kuti awo anali mbuli osaphunzira. Koma iwo anazindikiranso kuti iwo anakhala ali ndi Yesu. Kodi pamoyo wake unali kuwalisidwira kupyolera mwa iwo. Tsopano zimatengera chimene inu mukuchiyang'anira. Mkaziyo anali ataliwerenga Baibulo. Iye ankadziwa kuti kunali Mesiya amene amadza. Ndipo iye ankadziwa chimene Mesiya uyo akanati adzachite. Ndipo mwansanga pamene Yesu anati kwa iye ndibweretsere ine akumwa. Iye anati tichizolowezi chake. Iye anali munthu wamba chabe. Tsopano ngati iye akanati akhale apo adavala duku yaikulu kwambiri ndi mitundu yonse yazokongolesa pa iyeza za munthu wina woyera kwanji mkaziyo bwenzarati tabwino apo pali wansembe ndikumapitirira kapena apo pali mtundu wina wamphunzitsi nkumapitirira mtumiki china chake chinzake ine ndinamuona munthu anabwera kudzadya lero kumene ine ndinapita kukadya ndipo munthuyo analowa umo iye iye anali ndi mitanda yokwalira ndi zinthu pa iye ndi chinthu chabwino nthawi zina kuti anthu awo amakhala nazo izo ine ndikuganiza iwe uyenera kumakhala moyo iwe sumaso wakukhala ndi zobala zambiri za mlaliki kuti utsimikizire chimene iwe uli nthawi zina iwo amamwa ndikumapitiriza motuluka kwambiri ndikumasuta ndudu ndi chilichonse iwo amachita kumavala zovala za mlaliki kuti uzidziwa ngati iwo ali mlaliki kapena ayi kokulondola ine ndikukuwuzani zovala za mlaliki zoti munthu azivala ndi ubatizo wa mzimu woyera izo zidzakuzindikirisaninu kuti mwakhala muli ndi yesu ndipo tsopano ife tikupeza kuti izo zimatengera chimene iwe ukuchiyembekezera wovala bwino wokongoletsedwa bwino mtundu wina waduku inu simudzamuona iye konse pa iye anali munthu wamba chabe mulungu amachita ndi munthu yesu anali munthu mulungu anali mwa munthu ndipo iye anali mulungu tsopano ife tikupeza kuti mkazi uyu pamene iye anaona chizindikiro chachinsinsinsi kuti iye amagoza kumuwuza iye chimene iye anali atachita chimene chinali cholakwika kapena chimene chinali pa mtima wake iye anadziwapo pomwe kuti uyo anali mesiya kotero pamene iye anayangʼana pa yesu iye anaona mesiya mesiya ntchito za mesiya zinali chiyani akanati azidziwa chinsinsi cha mtima kodi izo zinakufikani inu mwabwino ine ndikudabwa ngati inu mungamvetse ngati inu mukanama munyembekezera iye usiku uno kodi inu mukanama yembekezera chiyani iye akanakhala chomwecho mesiya ndi mawu mawu ndipo baibulo linanena mwa hebri mutu wa folo kuti mawu a mulungu ndi opulumira amphamvu kwambiri kuposa lupanga lakuthwa konsekonse odula ngakhale kugawaniza mafupa ndi ozindikira maganizo omwe ali mu mtima ndipo pamene iye anadziwa kuti mesiya anali woti adzakhale mawu awo ataonetseredwa ndipo amagoza kumuwuza iye chimene chinali cholakwika ndi iye iye anadziwa kuti uyo anali mesiya osati momwe iye anavalira osati kutuluka kwa maphunziro omwe iye anali nawo koma mwachizindikiro chimene iye anamusonyeza iye anali mesiya pamene iye anamuona yesu iye anamuona mesiya mulungu mwa munthu monga zinalonjezedwa mwa mʼbado wodzozedwa uwo koma inu mukudziwa chiyani ambiri amibado yomweyo yomwe ine ndimayikamba sanachione konse chinthu icho ambiri a iwo sanachionecho chimodzimodzi lero ambiri sanamuzindikire mose ambiri sanamuzindikire eliya ambiri sanata iwo sanawazindikire iwo konse mpaka iwo anapita nge iwo ankawazindikira iwo wosakhulupirira anaona mu masiku a nowa kungoti kodi ndi chiyani chimene wosakhulupirira ankayang'anapo ine ndinakuwuzaninu chimene wokhulupirira anaona tsopano tiye ndione chimene wosakhulupirira anaona mu masiku a nowa kodi wosakhulupirira anaona chiyani kuona kumbuyo uko pamene iwo anayang'ana iwo anaona wotentheka akugogoda patochedwa bzato ndicho chonse chimene iwo anaona bambo wina wopenga wokhala ndi ndevu zoyera zazitali yemwe anali atasongonekera malingaliro ake ndi motsutsana ndi kufufuza kwa sayansi ndi chitsimikiziro anati kuli madzi kumwamba uko kanji munthu wokhalamba wosaukayo iwo ankamumvera chisoni iye ndikumudutsani iye apo iye alengezedwa kuti ndiwa misala posachedwa pa iye wasokonezeka malingaliro koma iye anali ndi mawu a ambuye iye anali akumangabe pa ito ndipo mulungu anali akusonyeza umboni kuti chikumbula chinali kudza icho chinali chizindikiro kwa iwo iwo omwe sanakhulupirire nkhani ya nowa anayenda mpaka ku mdima ndipo anatsirizira mu imfa mu madzi ndi manda a gehena farao Iyane angana ndawi ina. Kodi iyane ona chiyani farao, anaona chiyani. Iye anaona otendeka wochedwa nene. Wokala ndi zoti nene la zambiri, zochedwa chiwombo. Zozonse zomwe iye anaziona. Woponda matope. Apolo, akuyimirira pakati pa wanthu, ndikumanena iyeyo kuti anali wotumizidwa ndi Mulungu kuti azichita zozizwitsa. Bwanji iwo anaganiza kuti munthuyo anali atasokonezeka, anali pitani nsiyani iye azipitirira kuyaluka. Iye adza iwo amutcha iye wa misala pakapita kanthawi. Koma iye anali ndi pakuti atero Ambuye. Okhulupirira Aaron, Yoswa ndi otuluka iwo anaona Mulungu mwa Mose. Ndipo ntchito za Mulungu Mose anazichita. Ndicho chifukwa iwo anadziwa kuti Mulungu anali mwa iye. Iwo ankayang'ana ndipo ankaona Mulungu mwa Mose. Bambo olemera anayang'ana ndipo anaona ndendende yomwe iye anali. Mwaona? Koma iye anakana kuti amutsatire iye. Pa iye ankakonda zinthu za mdziko motuluka kwambiri kuti amutsatire Yesu. Ndi anthu olemera angati atadzamvetsere pa tepiri antunduwo. Amayenera nthawi zonse kuti azikhala olemera mu ndalama. Ayi, iwe ukhoza kukhala olemera mu kusilira, olemera mu zosangalasa za moyo uno. Ndi amuna angati, ndi asungwana ang'ono angati, ndi anyamata ang'ono angati, omwe sangagulise kuchupa kwawo kwa ngenge zachigololo zina. Kapena rike wina ali ndi banjo kapena gitala, akupita ndi makasangalasa kwasakwasa wina, kapena zovina zina zomwe iye angakhoze kuzichita. Ndi angati aiwo omwe angazinenere kulemera kwawo pakutchuka. Ndikukana pamene iwo akhala kumene mu misonkhano ndikumaona dzanja la Mulungu likusuntha ndikumaonetsera mawu ake. Ndi angati omwe angachite izo. Iye anasankha chipembedzo chake. Iye akanakhoza kumakhala moyo nacho. Yesu anali wotendeka pa chipembedzo chake. Kotero iye ankayenera kuti mwina atenge zomwe Yesu ankanena kapena mwina iye ankayenera kuti atenge. Pachani Yesu anapite kwa wansembe wake ndikukati kodi ine ndingachite chiyani kuti ndikhale nawo moyo wa muyaya. Iye ankadziwa kuti ansembe sankadziwa kanthu za iwo. Kotero iye anabwera kwa Yesu ndipo anati ine ndingachita chiyani. Yesu anati zisunga malamulo anaziponyeranso izo kubwerera mchifukato chake. Iye anati ine ndazichita izi. Iye anati zisunga malamulo. Iye iye anali wopanda moyo wa muyaya apobe ndipo iye ankadziwa kuti iye analibe. Iwe ukhoza kumasunga malamulo onse ndipo iwe nkukhala ulibe moyo wa muyaya apobe. Kotero Yesu anati, tsopano ngati iwe ukufuna kuti uchite chomwe chili cholondola, pita ukagulise zomwe iwe uli nazo, ndipo ukazipereke izo kwa osauka, ubwere uzidzandisata ine. Koma izo zinali zochuluka kwambiri kwa iye. Maona. Ife tikupeza kuti iye anayang'ana ndipo anaona yemwe iye anali. Komabe anakana kuti azitenge izo. Ndipo kuyang'ana kwake kotsatira unali muhade. Akuyang'ana kuti ali uko kumuona Lazaro ali muzifuwa za Abrahamu. Pilato anayang'ana nthawi ina. Pamene iwo anamubweretsa iye, iye anali asanamuonepo iye kale. Manja ake atamangidwa. Magazi akuyenderera kuchokera ku msana wake. Atavala chisoti chaminga pa mutu wake. Pilato anayang'ana ndipo anakhutitsidwa chifukwa kavalo anabwera kuthamanga mu nsewu ndipo wamkwera anamumphapo ndipo anathamanga ndipo anati nayi akazanu akutumiziraninu kalata. Ndipo iye anayang'ana pa iyo ndipo iye anati Pilato mwamuna wanga wokondedwa usakhale ndi kanthu kochita naye munthu wolungama uyo. Salelo ine ndavutika zinthu zambiri mu loto pacha iye. Iye ananjenjemera hondo ake anawombana pa limodzi ndipo iye anati ngati iwe uli mwana wa Mulungu ngati uli mfumu kwanji iwe suli kuyankhulapo kodi iwe ndi mfumu ya Israeli. Iye anati inu mwanena izo. Anati tiwuze ife choonadi. Iye anati mapeto awa ine ndinabadwira. Ndipo Pilato anazizwa. Iye onse aliyense anali kumamupempha ndi kumalirira pa mapazi ake. Iye anati ine ndilinayo mphamvu yakukupha iwe kapena ine ndilinayo mphamvu ya kukumasula iwe. Iye anati iwe ulibe mphamvu pa kanthu kupatula ngati iyo itaperekedwa kwa iwe ndi Atate wanga. Bwana. Iye analaga kutisidwa kuyo anali woposa munthu. Iye analaga kutisidwa bwino bwino kulizo zinaliza woposa munthu. Kuti iye anali. Koma chiyani? Dale zake ndikutsunga zinaliza zikulu kwambiri. Onani iye anamukana iye. Kutsika kwake kunali kwakukulu kwambiri. Ndale utindo wake mumoyo zinaliza zikulu kwambiri kuti amulandire wotentheka uyu. Kudaba ndapilato angati adazakhala akumvetsera kwa izi. Kuti utindo wanu mchipembezo china udzakhala waukulu kwambiri kuti mumulandire ambuye yesu weni weni atayima mumalomwe ye ali lero. Silikali wa chiroma pa mtanda anayangana pa yesu. Ndipo lapansi lidakhala ndikugwa kwa manjenje. Linagwerezeka mpaka miyala inakubuduzika kuchokera mmapiri. Ndipo dzuwa linalowa pakati pa usiku ndipo linachita ndima nyenyezi zikatuluke kupereka kuwala kwawo. Ndipo dziko lapansi linafulikapo ndi miyala ndi chivomezi. Ndipo mphenzi yokhotakhota inasesa mlengalenga kung'amba chinsalu cha mkachisi kuyambira m'mwamba mpaka pansi. Ndipo anthu akuthamanga ndi kufuwula iwo sankadziwa chomwe chinali chitachitika. Ndipo msilikali wa Chiroma uja yemwe anathandizira kumukomera ndi misomali yapo anali atapyoza lupanga mu mtima wake. Ye iye anayang'ana koma izo zinali mochedwa kwambiri. Iye anayang'ana ndipo anakhulupirira koma izo zinali mochedwa kwambiri kuti iye akhulupirire. Koma iye anali atachita zinali zidasindikiza chiweruzo chake. Iye anali atapyoza mphungo kupyola mu mtima wa mpulumutsi. Izo zinali motedwa kwambiri. Ine ndikudabwa ndi Aroma angati lero achita chinthu chomwecho ndipo azichita chinthu chomwecho. Inu mwina mudzayang'ana tsiku lina koma izo zikhoza kudzaoneka motedwa kwambiri. Ambiri alero adzabwera mtsiku limenelo ndikudzakhala mwanjira yomweyo iwo akhala akudziwa mbale udzu kuno dzulo. Ndikungonena izi chifukwa izi ndili muthenga uwu. Kumusi uko ku kampani ya Aslider wa Chiroma Katolika atakhalapo. Iye anapita uko kuti akatenge makonkire wena atsali chikulu. Ndipo pamene iye anatero iye anamuza iye chimene iye ankazifunira izo. Ndipo wa Chiroma Katolika anati kodi uyo ndi mbale Branham? Inde. Iye anati ine ndinena chinthu chimodzi. Pamene iye apemera Mulungu amayankha. Mukuona? Ndikudabwa ndiye akudziwa izo kuona zitsimikiziro kuti zoonadi ndi uthenga osati ine munthu aliyense woyimira khristu ndi mawu omwe ife tikuwakamba osati munthu. Kodi ine ndikuyesera kuti ndinene chiyani ndichi kuti iwo akuona mawu osimikizidwa bwinobwino monga Pilato ndi onse iwo anachita monga msilikali wa Chiroma. Koma kodi inu muchita kudikira motero kwambiri kuti muchitepo kalikonse nazo. Iye akadagwirisa ntchito nthungoyo mwanjira ina. Zitseko zidzasekedwa monga zinalili mmasiku a Nowa. Yeno ndikochedwa kwambiri. Inu mukhoza kudzauka mawawina ndikuti ine ndikulinga kuti ndichoke muchisokonezo ichi. Musati mudikire motalika kwambiri. Inu kuli bwino muyang'ane ndikumakhala moyo tsopano. Lutera anayang'ana kutali ndi chipembedzo cha chikatolika. Kodi iye anaona chiyani? Awila moto. Iye anaona mpingo woyima pawokha. Wesile anayang'ana kutali ndi chipembedzo cha Anglican. Iye anaona chinthu chomwecho. Achipentekosite anayang'ana kutali ndi chipembedzo zonse. Bogodito chinadzakhala chiyani? Anthu akulu amphamvu. Kodi aliyense wa iwo anachita chiyani? Pamene wayambisa Lutera ndi Wesile ndiwo. Pamene iwo anayang'ana kutali naona zomwe iwo anachita nayambapo. Wanawo obwera mbuyo mwawo anayang'ana mbuyo kumene iwo anachokerako kuchokera mu chipembedzocho. Ndipo analitengera gulu la wanthuwo kubwerera kumene mu chisokonezo chomwecho chimene iwo anatulukamocho. Kodi inu mukuyang'ana pa chiyani? Oyambisawa anayang'ana bwino. Koma anthu owatsatira iwo anayang'ana mbuyo kuzomwe oyambitsa anatulukamozo. Ndipo anachita ndendende zomwe oyambitsa ankazisusa ozozedwawo a Mulungu. Inu mukudziwa ine ndiyenera kuti ndifunire chifukwa ndi mzere wa pemphero ukudza. Ndipo ine ndikudziwa ambira inu muyenera kuti muyende ulendo. Tsiku lina ine ndinayang'ana ine ndinaona mawu atapangidwa thupi. Ine ndinamuona Alpha ndi Omega. Ine sina waone atatu ali onse anayi kapena asanu. Ine ndinamuona mmodzi. Ine ndinamuona iye monga mpumusi wanga. Ine ndinamuona iye mau. Ine ndinamuona iye kuwala. Ine ndinamuona iye mulungu wa mphamvu. Ine ndinamuona mulungu mwa iye. Ine ndinaliona lawila moto. Ine ndinaona mwa iye ndende zomwe Bible linati iye anali. Ine ndinaona kuti iye anali Alpha ndi Omega. Kuti iye anali lawila moto. Iye anali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ine ndinaona kuti lawila moto linanena kwa Yohane. Kukhalapo kwake kosalephera. Monga iye ananena mu Yohane mmenemo. Ndipo kukhalapo kwake kosalephera kudzakusiyani konse inu. Mbale lingaliro langa usiku uno kuimba nyimbo ija. Yang'ana ukhale moyo mbale wanga ukhale moyo. Yang'ana kwa Yesu sobano ukhale moyo. Pakuti zalembedwa mau ake aleluya. Fungo liwe uyang'ane nukhale moyo. Yang'anani inu mukuona chiyani? Kodi inu mukuona chiwombolo? Kodi inu mukuona chimene iye ali? Yang'anani kupyolera mu mau ndipo muone chimene iye anali. Ye inu muyang'ane kupyolera mu mau omwewo. Ndikuona kuti iye ali yemweyo lero monga iye analili apo. Iye ali toyimirirwa ndi njoka ya mkuwa muchipululu. Kwa chifukwa chomwecho tchimo ndi matenda. Judasi anayang'ana tsiku lina. Ndipo pamene iye anayang'ana iye atayang'ana kwenikweni kale pa iye. Iye anali akungoyang'ana pa chuma izo zisanachitike. Mtsuko wa ndalama umene iwo anali nawo. Koma tsiku lina pamene iye anayang'ana anamuona Yesu. Ndikumudziwa chimene iwo anachiona. Iye anaona kuti anali wolakwa. Iye anaona kuti iye sanali woyenera kuti akhale moyo. Ndipo iye anadzipachika yekha. Mawawina modzi wa mawa waukulukulu mu nthawi yonse yambiri yakale. Potseka ine ndikunena izi. Pali china chake chikuchitika mu Yerusalemu. Ndipo zonse mwakamodzi gulu la asilikali linabwera ku ndende. Ine ndikukonza kumva kulira kwa pa unyolo, ndikumva kukuluza kwa nthungo pa nsewu. Ndani ali kumbuyo uko Baraba, iye ndi wokonzeka kuti afe, iye ndi wakuba Yesu wabwino, iye ndi wakupa, iye akupita kukafa. Ndiyoyamba ndikudziwa iye anali kabwino, izi zonse ndi za ine. Ine ndiphedwa mmawa uno, ndiyoyamba ndikudziwa alonda anatsegula chitseko. Bwera kunja Baraba. Iye anatuluka munati chabwino. Ine ndikuganiza awandi mapeto. Iye anati Baraba. Ndiwe mwantseradi mfulu. Yani. Ndine chiyani. Ndine mwantseradi mfulu. Ndiwe mfulu ine ndati. Anati ndine. Ndingakhale bwanji mfulu. Iye anati chabwino bwera kuno Baraba. Yang'ana kuntunda uko. Ndiwe kuona munthu akufapo uyo. Iye watenga malo ako. Ine ndikudakwa ngati ife tonse usiku uno tingakhoze kuyang'ana ndikuona chimene Baraba anaona. Wina wake akutenga malo athu. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Anatumizidwa chifukwa cha kusaweruzika kwathu. Chilango cha mtendere wathu chinali pa iye. Ndipo ndi mikwingwirima yake ine ndinachiritsidwa. Inu munachiritsidwa. Ndidabwera ngati ife olakwa afe omwe timayenera kukhala tikudwala tingakhoze kuona mwa iye chiwombolo chathu. Inu amene mukuyenera kupita ku hade kuona mwa iye mtendere wanu mphaso chanu chakumwamba. Ndikudabwa ngati inu mungakhoze kuona mmene Baraba anaona tsiku lija. Iye anati kanthawi pang'ono ndipo dziko sindikuonanso ine komabe inu muzindiona ine. Oh mpingo. Iye ngati iye anati inu muzindiona ine ndi chitsimikiziro kuti inu mukhoza kuyang'ana kachiwiri. Inu muzindiona ine pakuti ine ndizikhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumapeto a dziko. Liti inu mumamuona iye chotani? Pa mawu. Iye ali mawu. Yang'anani pa mawu ndipo muone chimene lonjezo lili. Pa iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mene iye anali pamene iye ankayenda mu Galileya ndi chomwecho chimene iye ali usiku uno mu Jefferson Hill. Ndi chomwecho iye ali ku Branham Tabernacle. Kodi inu mukuyang'ana kuti muone chiyani? Woyambisa munthu wachipembedzo inu simudzaziona izo konse mwa Yesu. Kodi inu mukuyang'ana kuti muone wansembe wina wankulu inu simudzaziona konse izo mwa Yesu. Ayi.
Kodinu, umamuona motani Yesu, amau wa Mulungu, kukala kuonekeredwa, saiye, anali mau kuonekeredwa, amulungu.
Mune ye, anali apo, ye, ali usibuno, kubazakala, ali ndawi zonse.
Ye, ni, tuwelamise, mitu yatu mvindioka, inendi zidula izi, ngati, mofupikisa.
Lord Jesus,
ibe mbelo langa, mundilole ine ndi angane kutali kwa zosamalira za moyo.
Ambuye
ine, ine ndikudziwa ndife wanthu wamba chabe osapunzira. Ife tilibe zochuluka zakatundu wa mdziko lino, koma ife makukondani inu ambuye.
Ndipo
ine ndikuwayankhulira anthu awa. Iwo sakanakhala mu malo mongawa, ndikupinyana, ndikupanikizana. Ndi paliponse mwa unyinji ndikukhala akuotchedwa mu kutentha kapena kuzizidwa mozizira ndikuyima mu ndi kuwabweretsa anawo limodzi nawo odwala ndi osautsika mabwera kuno ngati iwo akubwera kuno kudzaona chiliponse pambali pa inu anthu awa ambuye sakanakabwere kuti adzamuone munthu alipo anthu ochuluka pa nsewu iwo onse amaoneka mofanana. Koma iwo akubwera kudzamuona munthu uja, munthu uja wa Mulungu, Yesu wa ku Nazareti uja, wa mthupi kukhala ali Mulungu. Tsopano Atate, inu mwatiwuza ife kuti kanthawi pang'ono ndipo dziko lidzakuonani inu kenanso. Ndipo kanthu momwe iwo angamayang'anire, iwo sadzakhoza konse kuziona izo. Koma inu munati, inu muzindiona ine wokhulupirira woona.
Kwa ine ndizikala ndi inu ngakhale ngati mwanu mpaka kumapeto a dziko. Inu munatilonjeza ife ngati ife tiyang'ana ife tikanati tione.
Ndipo ine ndikupemphera usiku uno kuti inu mukwaniritse lembayiro kwa ife kachiwiri usiku uno. Kuti ife tikonze kuyang'ana ndi kumuona Yesu akudzipangisa iye yekha kudziwika kwa ife mwa njira yomweyo imene nthawi zonse wakhala akukwaniritsira mawu ake. Kuyambira pano mpaka na Ambuye, ndipo ine ndinapanga neno izi zisanati, ndipo ine moona ndinanena zinthu izi kuchokera mu mtima mwanga. Sazipoka ndipo inu nandiwuza ine, ndipo tsopano mwachinsinsi momwe izo zingaonekere ngati ife tingakhoze kokha kuthina chikumbumtima chathu tamkati. Ndikuona kuti zinthu izo sizikanakhoza kunenedweratu mwangwiro wonga zilimo kupatula ngati izo zikanabwera kuchokera kwa Mulungu. Ife tikanakhoza bwanji kuchiona chinthu choyamba chija ndikuchitika. Chachiwirizo zikanakhoza kuchitika motani. Chachitatu zikanakhoza kuchitika motani. Ife tikanakhoza kuyima pano motani miyezi izo zisanachitike ndikunena zomwe zikanati zidzachitike mu Tucson. Ndipo nkutsekula zisinthizo zisanu ndi ziwiri ndi kupezeretsanso chinsinsi ndi kuwulula zinthu zobisika za Mulungu zomwe zakhala zitabisika yambireni kuyamba kwa nthawi. Ndipo kuziona izo zonse kuneneredwa zikuchitiridwa umboni kutsimikiziridwa mwa sayansi. Ambuye, inu kothawira pathu ndi mphamvu. Inu ndinu zonse zomwe ife tili nazo. Ndipo ine ndikukuthokozani inu chifukwa Ambuye tokhala gawo la chuma chachikulu ichi cha inu. Ine ndikukuthokozani inu pakukhala chiwalo cha thupi lanu. Alimodzi ndi ochuluka muno omwe ali ziwalo la thupi limenelo. Ambiri kunja konseko mu dzikoli mu mipingo yosiyana omwe ali ziwalo za thupi la mwanthano la Khristu ilo. Nthawi iliyonse ife tikayang'ana ife tikumamuona iye. Timamuona iye pamene mbalame zikuyimba. Timamuona iye pamene dzuwa likutuluka kapena pamene ilo likulowa. Timamumva iye mu nyimbo. Timamupenya iye mwa anthu ake. Timamuona iye akuwatsimikizira mawu ake. O Ambuye, ndinu Mulungu wathu, molawirira ife tiziyitanira pa inu. Inu ndinu Atate wathu wochuluka chifundo, kutikhululukire ife zolakwisa zathu. Ambuye, ife tili pa nthawi yotsiriza. Ine ndikuziona zitseko zikhala posachedwa zitasekedwa, zitseko za mwayi. Ndipo pamene kukadali kuwala kwa masana, ndipo ine ndikukhozabe kusita mu malo enawa. Ambuye, thandizeni ine kuti ndizipita. Ine ndikuyamba kukalamba, ndipatseni ine nyonga. Bwezeretsani unyamata wanga Ambuye. Ndithandizeni ine kuti ine ndikonze kukachita china chake kunja uko tsopano.
pakuti ine ndikuyembekezera nthawi yayikulu iyi kuti idze yomwe iti ikhale ili pano. Thandizeni ine Ambuye pamene ine ndizipita uko kuti ine ndikakhoze mwanjira ina kuti ndikayigwire mbewu yotsiriza yokonzedweratu iyo yomwe iti imubweretsenso Ambuye Yesu. Thandizeni o Mulungu. Ngongati ndikuyika maziko kuti wina adzayimepo, perekani Ambuye kuti posachedwa icho chichitike kuti mawu akhoze kukwaniritsidwa. Kukumba kwa mitima yathu kuti tiwaone mawu anu akukwaniritsidwa. Ife timakukondani inu, ife timakukhulupirirani inu. Pakati pa anthu osakhulupirira okayikira kambado kaka ka zomwe ife tili nazo lero, Ambuye Mulungu tikukhulupirira panobe kuti mawu anu sadzalephera konse. Ife tikukhulupirira kuti miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka koma iwo sadzalephera konse. Ife tikuyima molimba chifukwa cha iwo. Tsopano Atate kwa gulu laling'ono ili limene lakhala likuyembekezera, alipo ambiri odwala muno ndipo mukhoza kukhala osapulumutsidwa mkati muno, wanthu omwe akhala atapulumutsidwa ndipo komabe iwo sanadzazidwe ndi mzimu woyera. Ambuye Mulungu mudabwera inu totero poonekera mwa mawu anu alonjezo kuti wanthu ayang'ane kumuona Yesu, yeno nkuwerama pansi ndi kupereka mitima yawo kwa Iye. Lole odwala yang'ane ndi kuona kuti ndosatheka kuti chilichonse chizichita izo, Mulungu yekha chifayiro ndi lonjezo la mawu ake. Zomwe ife tanena lero mauthenga onse mwalole iwo atsimikiziridwe tsopano. Izo zonse zili m'manja mwanu Ambuye, ndipo ine ndili m'manja mwanu, ndipo osonkhana ali m'manja mwanu. Gwirani ntchito kutolera mwa ife Ambuye kuti tilemekeze dzina lanu lalikulu. O inu wamuyaya, perekani izi kwa ulemelero wa Mulungu. Amen. Ine ndikudziwa kuti kukutentha, ndipo ine ndikufuna kuti ndiyese kuwapempherera odwala tsopano. Ndipo ngati inu muti mungondipatsa ine pafupi maminiti 10-20, ine sindikudziwa ndi makadi angati omwe aperekedwa, koma ife tikuti tingoyamba mawapempherera odwala. Tsopano Pire anandiwuza ine kuti iye anapereka tinali chiyani chija chiyani chabwino. Iye ntiyambe, iye anati iye anapereka kuyambira 1 mpaka 100. Yangati ali ndi makadi apemphero pano, kwezani mwamba manja anu makadi apemphero. Chabwino pali chiwerengero ndithu, ife kuyesera kuti tifike ku chilichonse chimene ife tingakhoze ngati ife tingakhoze. Tsopano ife tingakhoze kukhala ndi kuzindikira za mu mtima pa iwo onse inu mukudziwa, kotero ife tizingopemphera. Ndipo aliyense ndi angati muno omwe alibe khadi lapemphero, ndipo komabe inu mukudwala, kwezani mwamba dzanja lanu ambiri. Tsopano penyani ndi chiyani ndi tsopano ine ndikudziwa ife tikhoza kukhala kuti tachedwa pang'ono kunja kwa ndondomeko pafupi maminiti 15, koma ine ndikufuna kuti ndinene chinthu chimodzi ichi. Kukhoza kukhala kusiyana pakati pa kuno ndi kukakhala muyaya kumwamba kapena ku Hade. Mwaona, penyani, khalani olemekeza ndi kupenya miniti, mvetserani kumawu ndipo muone ngati iye akadali khristu panobe. Tsopano munthu aliyense muno mwina mwake akundidziwa ine, ndipo ambiri inu sindikukudziwani chifukwa ine sindimakhala kuno utali wokwanira kuti ndikudziweni inu. Ndipo ambiri inu ndine wochokera kunja kwa mzinda. Yandu angati ali wochokera kunja kwa mzinda, kwezani manjani. Mwaona, tsopano ine ndinamufunsa wina kumusi kwa mzinda sindina, ine ndinati kodi inu mumabwera uko konse? Anati palibe chifukwa kuti ife tizibwera. Anati kuli ochuluka kwambiri ochokera kunja kwa mzinda amene amapita uko, ife sitingakhoze kulowamo. Mwaona, koma izo chabwino izo, ife tikonza njira yoti iwo azilowa muno, inu muzibwera muli monse. Zindikirani, iwo anali ndi mwayi, inu musanatero. Eya, tsopano kumbukirani, tsopano ine ndangokhala mʼbale wanu, ine ndikutsimikiza inu mukumvetsa izo. Ine ndine munthu, iye ndi Mulungu, koma Mulungu akhoza kokha kugwira ntchito, ndipo nthawi zonse wagwira ntchito, ndipo amagwira ntchito kokha kupyolera mwa munthu. Tsopano yang'anani usiku uno osati kwa ine kapena kwa munthu wina aliyense koma muyang'ane kwa Yesu Khristu. Tsopano yang'anani usiku uno palemba mene ilo linalonjeza. Yangada inu ine ndikoza kungopereka mitundu ina yonse ya malemba. Koma ndiyangada kukhulupirira a Hebrews 13:8 kuti Yesu Khristu aliye mweyo dzulo. Ngondi angati akukhulupirira Yohani 14:12. Ntchito zimene ine ndikuzichita inunso mudzazichita. Mwaona? Ndiyangati akukhulupirira kuti iye analonjeza kuti zinthu zomwezo zimene iye ankachita mwa njira ya kuzindikira kwa maganizo a mumtima zikanadzabwerera kachiwiri mu tsiku lotsiriza basi kudza kwake kusanachitike. Aha. Zedi petonse tikuzidziwa izo chabwino. Oh, ndiyangati wena mazana ndi mazana malemba koma ife tikuzidziwa izo. Tsopano penyani musati muziyang'ana kuti mumuone mtumiki, musati muziyang'ana kuti mumuone mbusa, muziyang'ana kuti mumuone Yesu, musati muzimuona munthu, muzimuona Yesu. Pamene inu muyang'ana muzimuona iye. Ngati ine ndikanakhoza kukuthandizani inu ine ndikanachita izo koma ine sindingakhoze. Ine sindingakhoze kukuthandizani inu. Ine ndangokhala mʼbale wanu koma iye ndi ambuye wanu. Yang'anani kwa iye ndikukhulupirira. Chabwino. Tsopano tiyeni tiyambe ndi kadi la pembelo nambala. Chabwino tiyambire pa nambala 1. Ndiyangati nambala 1. Ndi ndani ali ndi kadi la pembelo nambala 1. Kwezani dzanja lanu. Lili kuti ilo. Inu mukutanthauza inu. Kodi ija inali. Oh, ine mupepesa. Chabwino. Nambala 1. Bwerani kuno doona kumene. Mufuna muziwabweresa iwo mbali iti. Mbali iyi. Chabwino bwerani komwe kuno ngati. Ngati inu. Mungakhoze kuyenda. Ngati aliyense ayitanidwa tsopano yemwe ali wolumala ena ife athandize kukubweretsani inu kuno. Number 1, number 2, ndani ali ndi kadi la pemphero 2. Pezani dzanja lanu mwansanga momwe inu mungatere. Number 2, lili kuti ilo ine sindikuliona ilo. Kuti ine ndikupepesa ine, ine sindingakhoze komwe kuno dona. Number 3, kodi inu mungayime kapena china chake ndikokulondola. Number 3, number 4. Kadi la pembero namba 4. Kodi inu mungakweze dzanja lanu. Lili kuti iyo ine sindikuliona ilo. Kadi la pembero namba 4. Kuti chani? Namba 4. Namba 5. Ndani ali ndi namba 5. Kodi mungakweze dzanja lanu. Ine sindikuliona ilo. Namba 5.
Number 6.
Namba 6. Namba 6. Mwansanga, mwansanga. Ndipo. Namba 6. Chabwino. 7. Inu 7. Chabwino. Ndipo kukoza. 8. 8 mwansanga ndipo tsopano. Pezani ilo, mwansanga ndithu, tabwino, 8 ziri bwino bwana, 9, 9 lili kuti ilo, namba 9, tabwino, namba 10, 10 tabwino, 10 takomwe kuno, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ko sindiitana ochuluka kwambiri, chotero inu, mutenge, onani, pachimene ite, timachitira izi, ilo langokhala kadi, ili ndi nambala pa ilo onani, ipo inu, muzingobwera mwa nambala iyi. Izo zimawapangisa awo kufola 15 kadi la pembe 15 chabwino 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 aloleni iwo abwere afole tsopano 25 mpaka inu mupange mzere wanu mungoyimirira tsopano monga mwa manambala anu kokulondola musati muzibwera nonse mwakamodzi mubwere kubvera njira inayo ngati inu mungatero ngati inu muli mbaliyo ndikubwera tsopano 20 kodi ife tinayitana chiyani 25 chabwino tiyeni tipumire pa 25 kwa miniti chabe chabwino tsopano ine ndikuti ngati inu simukufuna kuti inuyime motalira kwambiri pamene inu muona iwo kukufika kuno ndiye mulowe limodzi ndi iwo 25, 26, 27. Basi chabwino dikirani mulole mzerewo ufike kuno. Inu simuti muchite kuyima mochuluka kwambiri. Motalika kwambiri. Tsopano tiyeni tiweramitse miti yathu.
Oh, friends.
Oh, abwenzi. Tsopano chiyani? Tsopano kodi ife tili paki. Tsopano ife tili pa mapeto. Ife tili pa nthawi pamene china chake chiyenera kuti chichitike kuti inde kapena ayi. Mulungu ayenera kuti apezeke ali wolondola kapena wolakwitsa. Tsopano lero ine ndalalikira maulaliki awiri molimba. Tiyesera kuti ndikuwuzeni inu chimene iye ali. Ndikuwuzani inu kuti nthawi ikufika. Chimene iye ali, chimene iye anali. Sobano, Pamela, we are going to Sukuno, Yeni, Yangane, Paye, Sobano Mundari, and say,
in the name of the Lord Jesus, Kingan Maloano
Sobano, Usadi Muzenda, Ranibata, when you went in Pagayu, Utaida Nidwa, Lole Wanango, Sobano Gadin, and Debeze, and Muti, Velamitani, Muduanu, Mujidez, Oman Sang, and Dito Kondedwa, Fuqua, Zoi Paz Matoka, Donga Kansa, and Matenda, Boy Zos Mabida Bagadibawandu. Dugalowa Mawena. Also Mama Kutila is on Babutin Dima Lemba Nenani Amen. Ipe to Besa Mubai Bulo Jimmy Ipa Natuga Mammo Tinta Pawina Pamineo in Katulutsidwa. And Boyo in Kesla Guti Ipeze Malo. And how is that is on my bet as the owner is o Munsongano. And Ramabella Gunsongano Atan Mangwilo Ayabu Amakalapo. Gumatsuta, go Mutibu, Gabena Wini, Adajita Izo, Pes the Galia Kungu Watundu, Gabena Atakanjidwa, and the cancer, Atapuala,
Gona,
Paiwo, Analosa Kubirida, in any Vibeto Yangira Paiwo, Pa Okubira Oka, Ambiraiwo, Anapida, Osamalira Misala, Nagazambi Zabida, Go Agadaluku. Wena anapita kumanda au basi kipaja kukala wamwano usakulubirira alibebo malo au usakulubirira sobano malo a okulubirira kala nindi kulubiriro mwa mulungu ataka kumamba sobano songano ndi wanu iwo wakalauli wanu nthawi yonse sobano ine ndikoza kuyangula pa mawu anu koma sobano yambira sobano mpagana ine sindingakoze kuyangula Inundi emwe muzi yankula tsopano ambuye. Ulole ikiji juwike. Uduwanchiko wanu wawauza iwo chonadi. Ulole anhu munu. Mwina ambili muna kuala. Jipo sazakala konse mungizelo wape mpelo. Koma inu mungadalipano ambuye. Inu mkoza kuchiza kunja uko. Bas munga inu munga koze kuchiza paliponse. Ulole mawanu akala kutuwika. Muzina la Yesu inendikupe mpela. Amen. Sobano ngari ine ndi ngakoze kupeza chelutanu chosagawanika kwa mpindi yokha. Ine ndi kufuna kuti ndiyangane pansi kunzere wapemphero uwu. Ine sindikukhulupirira kwenikweni kuti ine ndikumudziwa munthu mmodzi. Kodi inu munzere wapemphero uwu nonse ndi alendo kwa ine mukudziwa inuyo kuti ine sindikukudziwani inu. Pezani mwamba manjano ngati inu muli. Chomwe ali, yangari kunja uko mkutuwa uine, tindi kutuwa kandu zaini. Pezani mwamba manjano, kunja uko, onani. 95 ibazana awa ndumuno, ine sindiri, zozo ona. Chobano, apapa linkazi wangono, ine sindi na yambe nda mwona po iye mumoyo wanga, iye ndi mlendo kwa tundu kwa ine. Sobano, yako zokalapano, tifuja matenda, yako zokalapano, mwina iye, wachita jina chake, mwina iye alipano, pofuna ndalama, mwina, jifuto la mbanja, mwina iye alipano, maloma, mwina wakensu, inesu mkutiwa, inendi libeli ngalilo, koma pano, palikituzi dofanana, mwina jirimu Yohane Woyela, kuduwa fo, mamuna andi mkazi, Ukomana kwa ntawi yoyamba. Komo sakaita kutinkazi wangono yemwe anakomana ndi Yesu. Iye anali wokulirapo pangono kuposa iye. Kukwa iye iyo anati yanka onekangati alififite kapena kupitirira fifite. Kwa mwina mwake nkazi wangono wokongola uyu yemwe analikunda uko pachitsime. Anali nsungwana wangono tabe. Ngoba anokachiwiri usiku uno anthu awiri akomana wang'ono ndi wankulu wopanda kudziwana wina ndi mzake kotsopano iye wayimapo pali chifukwa china chimene iye aliri apo ine sindikudziwa iye akhoza kukhala atayimapo ngati wachinyengo iye akhoza kuyimapo akunena china chake pamene sindicho inu mungoona chimene chiti chichitike ngalizo inu mupenye chomwe chiti ichitike mwaona mwaona. Sobano ine sindikumudziwa donayu ine sindinayambe ndamuonapo iye. Iye anangokweza dzanja lake kanthawi kapitako kuti ine ndinali mlendo kwa iye. Ndipo ine ndakweza dzanja langa iye ndi mlendo kwa ine. Ine sindinayambe ndamuonapo iye. Kabwino sobano ngati ine basi monga munthu ine ndikanati ndinene. Chona tafuta nchiani ndiwe. Kodiwe kukuchita chiani pano. Kodiwe ukufuna chiyani yake nati bambo bwana amundi ine ndi pano pa ine ine ndikuvutika ndi kansa ine ndikuvutika ndi chipi ine ndikuvutika ndi chotupa kapena ine ndalama zandithera ine amuna anga anandisiya ine kapena ine sindili wokwatiwa ndipo bwenzi wanga wa mwamuna anachita zakuti iye akanati andiuze ine tabwino ine ndikanati tabwino ine ndikupempherera iwe ndipo nkuika manja anga pa iwe ndikuti ambuye mulungu mpaseni kazi uyu chimene iye akuchisowa amen yesu chitanizo musiya iye kuti apite tabwino ine ndikulingalira ngati iye akanakhulupirira izo iye akanakhala bwino izo zonse nzabwino uwo wakhala uli utumiki kwa zaka zambiri mbiri koma zinalonjezedwa kumasiku otsiriza kuti monga mngelo mulungu anali atakhala mkhulupirira la umunthu yemwe anabwera sodomu asanaotchedwe kumene ndipo iye anakhala msana wake kusatembenuzirira kuhema kumene Sara anali ndipo anamuza Abrahamu chimene iye anali kuganiza muhema mulungu muthupira umunthu anavala zovala za umunthu ndipo iyo ndi njira yokha yomwe mulungu angakhoze kuchitira izo lero ndi pamene iye alowa muthupiri lanu waona kusonyeza kuti mulungu akanati adzaoneseredwe kuthupira umunthu yesu anati monga zinalili mumasiku a sodomu chomwecho zidzakhala zili pakudza kwa mwana wa munthu ife tili naye mtumiki ndi Abrahamu ndiwo kumeneko mu sodomu koma mpingo osankhidwa unalandira uthenga ndi mtumiki tsopano ngati dona wang'ono uyu ngati mzimu woyera sindikunena kuti iye achita izo koma ngati iye akanatabwere ndikundiuza ine chimene inu mwayimira pano kapena chimene inu mundifuna kapena china chake chimene inu mwachichita kapena china chake chimene muli pafupi kuchichita bwanji inu mukanadziwa kuti izo ndikanayenera kuchokera ku gwero lina la uzimu pa ife tangoyima pano mwaona izo zikanakhala zolondola si choncho ye inu mukanadziwa kuti izo zikanayenera kuchokera ku mphamvu ya uzimu ndipo ngati baibulo linanena kuti yesu ankachita chinthu chomwecho icho ndipo analonjeza kuti adzachita izo kachiwiri mu masiku otsiriza ye inu mukanakhulupirira kuti ndi iye yangati akukhulupirira chinthu chomwecho iye inu mukanamuona yesu inu mukanawaona mawu ake tsopano inu mukuti kodi iye ndi mawu baibulo limati iye ndi mawu ndipo baibulo linanena kuti mawu amazindikira malingaliro omwe ali mu mtima kulondola uko ndiye iwo akanakhala ali mawu akuyankhulidwa kupolera mu milomo ya munthu akuzindikira malingaliro tsopano ine sindingakhoze ine ndilibe njira yochitira izo mukuona ka ine sindikumudziwa iye koma iye ali ndipo iye ndi mawu ndipo iye ndi yemwe angakhoze kutenga mizimu yathu iwiri monga mkazi pachitsime ndiye ndi kuyilumikizitsa iyo yeno nkuchokapo ndi fungo ndisonyeza ine chimene iye wadzera pano chimene iye wachita kapena chimene iye akuchifuna kapena china chake ye ine ndikoza kuyankhula ndikuzinena izo yeno ndili kwa iye tsopano inu mukati mbale Branham kodi inu mungakhoze kumuchiza iye ayi ayi ine sindingakhoze kuchita izo iye anazichita kale izo ndi mitungirima yake ife tinachiritsidwa koma izonzo ngoti zikweze chikhulupiriro chake kumulola iye kuti adziwe kuti ngati iye adziwa chimene iye wakhala ali ndi chimene iye akufuna iye adziwa iye adziwa momwe angaperekere izo ndi chimene iye ati adzakhale patsogolo pake ndikulondola uko tsopano aliyense akukhulupirira izo tsopano khalani molemekeza kwenikweni ndipo anthu inu kunja uko tsopano opanda makadi apemphero inu muzipemphera tsopano kumbukirani yesu anatulutsa gulu la anthu tsiku lina ndipo mkazi wang'ono anagwira chovala chake ndipo iye anatembenuka nati ndani wandikhudza ine ndipo iye anayang'ana pagulu lonsero mpaka iye anamupeza iye ndipo anamuwuza iye kuti iye anali ndi vuto la magazi ndipo magazi ake anasiya pa nthawi imeneyo mwaona tsopano baibulo linanena kuti iye tsopano ali wansembe wamkulu yomwe angakhoze kukhudzulwa ndi zomvelera za zifoko zathu ndikulondola uko ine ndikuyang'ana kunja kuno pa mbale weyu wakhala payu pafupi ndi mkazi wake osa kalisa munduyo analaba imapa pamene ine ndinali kulalikira modzi modzi monga Paulo anali kulalikira usiku wonse ndipo bambo uyu anagwa mkufa mugulu momwe ndipo mzimu woyera namubweretsa iye pomwepo kumoyo kachiwiri iyeyu ndi mboni onani kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndikwa nthawi zonse yangati sanayambe amuonapo mbale wee ndipo akanafuna kuti amuone iye kwezani mmwamba manjano sanayambe amuonapo iye mbale wee kodi inu mungayimirire uyo bamboyo anagwa mkufa pafupi ndi pamene iye wakhalapo pakali pano mkazi wake ndi uyu na mwino wovomerezeka atayimapo pomwe iye analibe kufunda zinapita maso ake anatembenukira mbuyo ndipo iye anali atada mu nkhope yake vuto la mtima adokotala anamuza iye kuti iye anali ndi vuto la mtima izo zisanachitike ine ndinali ndikazipeza izo pa kuzindikira za mu mtima osati kale litali ndipo ndinamuza iye kuti iye anali ndi vuto la mtima yeno zonse mwakamodzi mtima wake unayima ndipo iye anagwera pansi ndipo iye anali apo atagona pamenepo atapita mwangwiro ndizo pafupi nthawi zikapena 8 zomwe ine ndawaona ambuye yesu akumubweretsanso wakufa ine ndamuona iye akuchita izo ndipo iye akhoza kuchita izo usiku uno tsopano ine ndikutenga mzimu uliwonse mkati muno pansi pa ulamuliro wanga pa ulemerero wa mulungu mu dzina la yesu khristu khalani molemekeza penyani ine ndikufuna kuti ndiyankhule kwa inu dona ine ndakhala ndikulalikira inu mukuona ndikungoti ndiugwire mzimu wanu ndichokwenikweni chimene ine ndikuchita maona pali china chake mwa inu moyo kapena inu simukanati muime apo inu mukanakhala muli maonekedwe okha mutagona wakufa ndipo inu mukanakhala mulibe moyo mwa inu koma pokhala kuti muli moyo muthupi limenelo iwo umakulamulirani inu maona tsopano ngakhale malingaliro anu ndi chimene inu mukuganiza mawu omwe inu mumanena ndi chilichonse ndi chimene inu mumakhalira nacho moyo mwaona ndicho chimene inu muli ndi mawu anu malingaliro anu ndi chilichonse chimene inu muli tsopano ife tili pano tikukhulupirira tsopano mzimu woyera monga yesu anamuuza mkazi ndibweretsere ine wokumwa ndipo pamene iye anabweretsa iye anati bwanji inu inu musati mundifunse ine izo ine ndine msamariya inu ndinu myuda ife tilibe chizolowezi wina ndi mzake ayi palibe njira mawu kwa wina ndi mzake tsopano koma ndithudi ndife tonse amitundu ndipo ife tayima pano tikungokhulupirira pa mulungu tsopano ngati mzimu wake ubwera pa ine mwamphatso ndipo ungakhoza kukuwuzani inu chimene chomwe inu mukudziwa ngati chili cholondola kapena ayi pa inu mwakhala moyo gawo ilo la moyo iye ndiye inu muli nayo mphaso yoti muzikhulupirire izo ndipo ngati inu kuti mukhulupirire izo ndipo iye akakuwuzani inu za izo ndiye izo zonse zatha ndipo izo zigwira ntchito pa aliyense muno tsopano aliyense molemekeza kwenikweni ndipo donayu akuvutika ndi china chake cholakwika mu mmero mwake ndichikhalidwe cha mmero ngati kuli kulondola kwezani dzanja lanu tsopano ine sindinayambe ndamuonapo iye moyo mwanga ndipo kulondola imene iye wadzera pano kuti ine ndiupempherere mmero wake tsopano pomwepo ndiye mwansanga pamene ine ndinanena izo kapena ndisanatelo kumene iye anali iye anadziwa kuti panali china chake pafupi naye china chake chinabwera pafupi naye apo pomwe inu mukanakhoza kuona kutengeka pa iye kumverera kokoma kwenikweni konga kunamukhudza kuwala uko kumene inu mumakuona mu chithunzi kuli kuliwe kodi George kuwala kuja kumene kunali mu chithunzi kwapachitika kumene pa mkaziyo pakali pano maona lidera lina iye ndiwokhulupirira osati wodzipangisa kukhulupirira iye ndiwokhulupirira tsopano pokhala kuti ndinu wokhulupirira inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake ndi mneneri yene akukhala kuti ndizidziwe izo kodi inu mukukhulupirira kuti yakhoza kukuwuzani inu zinthu zina zomwe zili pa mtima wanu yabwino pano pali china chake chimene chili pa mtima wanu ndi wina wake yemwe inu mukumupempherera mwana inu mukukhulupirira iye akhoza kundiwuza ine chimene chili cholakwika ndi iye ali ndi virus ndikulondola uko Kodini, kukubirira mulungu akoza kunduza ine yewe inu muli, inu akasa awoka. Inu siwochokela kuno, inu ochokela kumwela, Georgia, inu mupita kwanu wabwino. Yesu Kristu wakutiza ninu, imwana wanu. Usali mudanda ule za izo, izo zata. Mulungu akudalitse ninu mulungu. Inu muli bwanji.
Now here's
another one. I don't
know. Never seen
iye. She just standing. Po iye wango kalankazi. Ata imapo.
Now, I've been preaching altogether since about 8 o'clock. Now there's 2 hours
I've been here. Mbora wiro mwe ine ndakala ndiri pano
kuzindikira za mtima kumodzi uko ndipokesa ine kuposa
maora awiri akulalikiraja maona ndizo mukuona
inumukuti
inumukutandauza kunena kuti oyinde mkazi uja yemwe anapira mgonje yatovala chake iye anati ine ndazindikira kuti mukoma wachoka mwa ine mphamvu kulondola uko kunene izo zimachita tsopano pano pali mkazi yemwe ine Sindina yambe ndamuona apo. Ile anapita huko. Gari numuna sindikila jina jake. Ndipo anakamutenga nyamata huyo. Yemwe petiri naye pano. Ndife George.
Iye
ndi nyamata wajibaptist.
Ine ndukuna kuti ile awone. Kuti zimene tikuzia ngula ifezi. Ndi mulungu.
Pambo ake banjalo. Ndi wandu habu ino.
Iwo
ali ku Mexico.
Mundu habu ino.
Ndipo pambo ake akutwala na onso.
Ine
ndikungu embekezila kuti iwo.
I just watched closely.
Sobano zingo penya macheru George. Sobano dona uyu ine ndikumudziwa iye ine ndinayambe ndamuona po iye. Ine ndikuganiza ndi palendo kwa wina ndinzake.
We don't know each other. But now the Holy Spirit.
Koma sobano zimoyera. Kukoma kwa Yesu kokhala kulipo. Ife tonse ndikemboniza izo. Sobano ngati Ambuye Yesu adaululire pa ine. China chake cha inu, tobano ngati ine ndikanakoza kukuchitsa ninu, ine ndikanachita izo. Koma ine ndingakoze kuchita zomwe iye anazichita kale, ndi ndokha ngati iye akanatayime pano, kusikuna atavala suti yomwe iye anandipatsa ine. Chabwino tobano iye sakanakoza kukuchitsa ninu, kwa iye anachita kale izo. Ndi mikwingwirima yake ife tinachitisidwa maona. Koma ndi ndokha iye akanati achite kuti azionesere yekha. Mama uomwe iye anaonjeza, kupangani inu kuti muone, kuti iye aliemweyo lelo ndi kwa ndawi zonse. Kwa iye analonjeza kuti adzazi chita iye. Tobano, ngati iye ati andikirisene nchito, kuti ndikuze ninu kama inu matela pano. Kodi inu mukwisa nchito chifisiro chikunye inu muli nacho, ma iye kuti mukulukulire kuti inu mulandira chomwe inu muli nacho matela pano.
Ndi
mtima wanu wonse. Tabwino, ambuye atapereka izo.
See the lady has undergone an examination.
It is a ruptured stomach. Mimba yotupa. Londola zona. Mindebana. Mimba yotupa. Kodi inu mukukubi ya kuti mulungu akoza kuchiza kutupa uko. Inu nonse. Inu inu. Mulungu akudalitseni inu. Tobano. Inu siwochokera kuno. Kwakhala kuzipereka ndithu kuti mudzafike kuno. Iko kunali. Eya eya. Ndinu ochokera ku Tennessee ngokulondola. Akazi ahat, bwelerani. Musati mukaitire, inu mudziritsidwa. Ngati mumuti mungokulukirira. Muli bwanji dona. Ife tidalendo kwa wina ndi mzake. Ine sindinayambe ndakuonaniko inu moyo wanga monga mukudziwira. Ine mwina ndinatero kwina kwake mu msonkhano. Ndipo mwina inu munandionapo ine koma ine sindikukudziwani inu. Mulungu akukudziwani inu. Kodi inu mukundikulupirira ine kuti ndine mtumiki wake mawu omwe ndawalalikira kuti alichoonadi. Chabwino kokhala kuti ndine mlendo kwa inu ndi mawu omwe ine ndawalalikira inu mwawakulupirira chinthu chokha ndicho wena iwo anakupatsani inu khadi. Mwina mmodzi wawothandizira kapena mwana wanga kapena wina wake anakupatsani inu khadi. Nambala yanu inayitanidwa ndipo inu muli pano. Ndi zonse zomwe ine ndikudziwa. Koma inu muli pano mukuvutika ndi chikhalidwe cha manjenje. Izo zimakuvutitsani inu moyipa. Inu muli ndi wina wake nanu. Inu muli ndi wina wake yemwe inu mukumupempherera ndi amuna wanu. ndipo iwo ali ndi vuto la uzimu lomwe iwo sakukhoza kana nalo ndipo inu muli ndi mwana yemwe akudwala nayenso inu sochokera kuno koma ndinu ochokera kumpoto inu ochokera ku Canada ku Alberta kunkulondola inu mukundikhulupirira ine monga mneneri wa Mulungu ndipo mukukhulupirira kuti zomwe ine ndikukuwuzani inu ndikuonani pitani kwanu ndipo inu mukalandira zomwe inu mwapatsidwa inde khulupirirani Mulungu akudalitseni inu dona ine mlendo kwa inu ndinu mlendo kwa ine ine sindikukudziwani inu koma Mulungu akukudziwani inu inu mukundikhulupirira ine kuti ndine mtumiki wake ndi mtima wanu wonse ine sindikukudziwani inu palibe kanthu ka inu ngati ine ndikanakhoza kukuchizani inu ine ndikadachita chomwecho koma ine ine sindingakhoze ine sindine wochiritsa ine ndangokhala munthu koma iye ndi Mulungu ine ndangosokonezeka pang'ono pa pali mkazi wokalamba wayima pakati pa ine ndi inu ndi wina wake yemwe inu mukumupempherera eya ndi amayi anu ndipo iye akuvutika ndi kuthamanga kwa magazi ndipo inu muli ndi vuto la imso mukunkulondola inu mukukhulupirira izo amayi anu sali pano koma pamene muti mupite kwa iye ngatenge mpangowo womwe uli kuzungulira pakhosi lanu ndipo mukawuyike iwo pa amayi anu ndipo musakakayikire ndipo kuthamanga kwa magazi kukawasiya iwo ndipo vuto lanu likusiyani pitani mukukhulupirira tsopano inu mukukhulupirira tsopano ndi mtima wanu wonse tsopano inu mukuona ine ndikuyangʼana kunja paomvetsera ndipo kungooneka ngati basi ndikungoyamba kukhala mwachifunga ngati kunja uku zinthu izi zimene ine ndikuchitita inu muzidza zichitanso iye wachita zochuluka pomwe pano usikuno kuposa iye za mtunduwo kuposa zomwe iye anazichita mu ulendo wonse wa moyo wokulondola tsopano dona m'modzi uyu apa mkazi wang'ono ine sindikumudziwa iye iye ndi mlendo kwa ine koma kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake tsopano mphindi yokha mwamuna akubwera patsogolo pa ine wina wake mkati mwaomvetsera tsopano mphindi yokha wina wake mwaomvetsera icho chachoka kuwala kudza kwachoka pano ndipo anali mwamuna yemwe anayima pafupi ndiko ndipo pena pake mwaomvetsera basi musatope basi ingokhalani olimbika bwino tiye ndibwerere mbuyo kachiwiri ndipo tione zankaziyo tsopano ngati ambuye mulungu akandikasikisi kapena kasekeni kapena china chake chinzake pamene wadusa munzere pansi pa kuzindikira za mumtima ndipo ngati ambuye yesu aululira kwa ine kwa mkazi uyu chilichonse chomwe chovuta ndiye kodi izo ndingakupangeni nonse inu kukhulupirira ndi mtima wanu wonse kodi inu mungamulandire khristu pa maziko awo maona nthawi imodzi tiyenera kutsimikizira izo nthawi zitatu ndi chitsimikiziro ndipo izi ndi zikwi za makumi a nthawi popanda nthawi imodzi kukhala zolakwika inu simuli pano kwa inu mwini inu muli pano chika cha mwamuna ndipo ine ndikumuona iye atakhala ataweramisa mutu wake pansi iye akusika ndudu ndipo inu mukupemphera kuti nduduzo zimusiye iye ndizo ambuye mulungu atakupasani inu pempho lanu mulungu pitani mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse ndipo mdyerekezi uyo wachizolowezi atawasiya amuna wanu mu dzina la ambuye yesu vuto lanu lili mu msana mwanu kodi inu mukukhulupirira mulungu aupanga iwo kukhala bwino inu mukutero chabwino pani mukuti zikomo inu ambuye ine ndikumudziwa mkazi uyu ine ndikukhulupirira ndi mwana wamkazi wa akazani sikulondola uko ine ndimaganiza anali uyo mulungu akudalitseni inu vuto lakale la msana likusiyani inu ndipo inu mukhoza kupita ndikukakhala bwino kodi inu mukukhulupirira mulungu akhoza kuchiza nyamakaziyo ndikukukhalitsani inu bwino pitani mukumuza iye mukumukhulupirira iye muzingokhulupirira ndi mtima wanu wonse inu muli bwanji bwana kodi inu mukukhulupirira mulungu akhoza kuchiza vuto la mmimba ilo ndi kukupangisani inu kuchira dabwino ndiye zipitani mukuti ndipo mwambuye ine ndikhala bwino tsopano ndipo inu mukakhala bwino dziko lina lanyamakazi ndikukalamba aponso inu mukukhulupira kuti mulungu akupangisani inu kuchira ngati ine ndiyika manja pa inu kodi inu munamva izo ambuye amdalitse mlongo wanga ndipo amupatse iye chiwombolo chake chachiwiri usiku uno amen kuzingo mukhulupirira iye kutola mtima kutola mnyumba inu mukukhulupira mulungu akhoza kulichiza ilo labwino pitani mu dzina la ambuye yesu iye akakupangitse inu kupira kodi bwanji mnyamata khalibweka mphumu kodi iwe ukukhulupira kuti mulungu akhoza kuchiza mphumu pita ukukhulupirira izo iye akazichita izo chabwino chikhalidwe cha matenda asuka kodi inu mukukhulupira kuti mulungu akhoza kuchiza magazi anu ndi kukupangisani inu kuchira pitani mukumukhulupirira iye ndipo iye achita izo inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse nanga bwanji ine ndikanatimisanine kanthu kwa inu ndikumangoyika manja anga pa inu kodi inu mukukhulupira mzimu woyera uli pano kuti ungakupangiseni inu kuchira iyo njira yochitira izo bwerani kuno mu dzina la yesu khristu mulole apite ndikukachiritsidwa amen bwerani dona ngati ine ndikanati ndisanene kanthu kwa inu kodi inu mukanakhulupira mulungu angakuchizeni inu vuto la chikaziro ayi mundikhulupire inu iye wazinena kalezo pitirirani mulungu akudalitseni inu pitani mukukhulupirira ye mukakhale bwino inu mukhulupira bwana ndi mtima wanu wonse mulungu amachiza vuto la mtima sichoncho iye mukhalisa munthu bwino ine ndikutsimikiza iye amatero iye ndi mulungu kodi inu mukukhulupirira izo kodi inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse alani nacho chikhulupiriro mwa mulungu pambo wina chakuno anachita china chake maminiti angapo apitawo ine ndikufuna kuti ndikupezecho ndi magazi china wake monga ngozi kapena china chake chimene chinachitika anali kukha magazi izo zinali kwina kwake pamboyo anayimapa tsopano zingopempherani inde iye ali mbambo wakha bwanji JT Panel ine ndimudziwa nyamatayo iwe ukukha magazi ngati JT kodi iwe ukukhulupirira mulungu akupangisa iwe kuchira chabwino izo zisiya ndiye JT khulupirira ndi mtima wako wonse dona wang'ono wakhala pomwe pano akuyang'ana moti wakhalapo pafupi ndi mbale Grimsley palikuwala pafupi ndi iye inu muli ndi kolala yaing'ono yoyera ine sindikudziwani inu koma ilo ndi dzina lanu inu mukugudika ndi vuto la uzimu ndiponso ndi wamanjeze kwenikweni tiwalani izo zonse zikhala kuno bwino tikhulupirire ndi mtima wanu wonse khalani ndi chikhulupiriro mwa mulungu ngati inu mungakhoze kukhulupirira kokha dona wang'ono uyu wakhala kumbuyo komwe uko kumzere wakumbuyowo mbali ya uko iye ndi wochokera ku Michigan akugudika ndi vuto la chikazi kodi inu mukhulupirira mulungu akupangisani inu kuchira inu mukhoza kukhala nazo zomwe mwapempha ndiye inu mukukhulupirira izo amen ezani mmwamba zenye lanu ndikuti ine ndikuvomereza izo chabwino inu mukhoza kupita kwanu ndikukakhala bwino ine sindikumudziwa donayo koma mulungu akumudziwa iye anga bwanji inu apa pa machira inu munthu yekha wolumala kapena munthu ali pa machira ndine mlendo kwa inu ine sindikukudziwani inu mulungu akukudziwani inu koma ine ndikunena tsopano inu muli ndi mthunzi wa imfa inu muli ndi khansa inu mwachokera ku mtunda wa utali inu mukuchokera ku Cincinnati kuno dzina lanu ndi bambo Hope mukhulupirire ndi mtima wanu wonse ngati inu mungokhalapo inu mufa landireni Yesu Khristu ndikuchiritsidwa inu mukumukhulupirira iye iye imani pa mapazi anu kuchoka pa machirawo ndikumulandira Yesu Khristu yangati muno akumukhulupirira iye pa miniti ino kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse yediye naliyense wayima imilire pakali pano imilirani komano mwa njira yanu yanu momwe inu mumapemberera inu mwinjasanja lanu pa wina wake pafupi ndi inu kodi mlongo brown alikuti ye wakhalali pano akuvutika ndi zitazo tsikulina iye anandiitana ine palamya ndipo iye sankakhoza kupeza manja ake m'mwamba ine ndinaona kuti tinali tinandake tolakwika mumagazi ake pamene ine ndinakomana naye iye tsikulina ye ali ndi matenda a shuga alikuti iye iye anali kuno ndi akazadzawo kanthawi kapitako tabwino mlongo brown usiku uno ine ndikufuna kuti inu mukhulupirire ndi mtima wanu wonse ine ndikudziwa inu mukudziwa chimene chili chovuta ndi inu koma ine ndikufuna kuti inu mukhulupirire inu mwachokera ku chipatala kuti mubwere kuno mwaona kuti mudzapembereredwe ine ndikukupemphererani inu tsopano mukhulupirire inu mukakhala bwino madzi khala ndi chikhulupiriro mwa mulungu izo zisiya pomwe pano izo zitha iye akhoza kuchiza matenda a shuga iye akhoza kukuchiza iwe matenda a mmimba akwawo tsopano aliyense asanjike manja pa wina ndi mzake ndipo basi ingogwiranani manja anuwo apo miniti yokha ndipo ikani manja pa wina ndi mzake dikirani onani iyo ikupita pa 11 koloko ndipo ambiri a anthu awa ayenera kuti ayendetse kupita ku Tennessee ndi malo osiyana ndikuti ambuye mulungu atsimikizira kodi inu mwaona chiyani usikulo kodi inu munamuona munthu kapena kodi inu munamuona yesu yesu akutsimikizira mawu ake mipango iyi yaunjikidwa pa pamene kudzoza uku kuli pa ine ine ndayika manja anga pa mipango iyi kupembera kuti mulungu wamphamvu zonse iwanati iwanatenga kuchokera pa thupi la paulo mipango kapena tizovala apa pali awo omwe anali akufa ndipo anadzusidwa pali awo pano omwe anali mungozi adaphwanyidwa achiritsidwa pali ine ndikuona akazi awiri soni ayimapa omwe sikale likali iwo ankaukha magazi ngati ape ali ndi TB zaka zapitazo pano iwo ali pano usiku uno adokotala sanawapase iwo koma maora okha kuti akhale moyo pano iwo ayima usiku uno onse kuzungulira kusela pano wanthu okuwala akungu olumala muchikuku ndi chilichonse apo ayima usiku uno ngati chikhota moyo pachiyani izo zili yesu khristu akanali moyo iye ali yemweyo tulowero ndi kwa nthawi zonse bambo uyo yemwe wangochitira umboni kanthawi kapitako za iye musuko yemwe anali ndi khunyu yemwe anali nazo zaka zonse izo ndichilichonse ndipo nthawi imodzi yokha mu msonkhano ndipo izo zakhala zili kuzungulira pafupi zaka makumi awiri zapitazo iye sanayambe wagwidwa nayo chiyambireni uyu ndi mmodzi wa ziku khumi iye ndi mtirizi amen iye amachiza tsopano musati mukhale otendeka basi ndi chikhulupiriro chonga cha mwana nyang'ane kutali ku Calvary tekani maso anu ndikuiwala kuti inu muli mukachisi muno tekani maso anu ndikuiwala kuti alipo aliyense pozungulira inu ndikuyang'ana kwa yesu ndikuona yang'anani kwa yesu tsopano ndikukhala moyo zalembedwa mu mawu aleluya kungoti yang'ane ndikukhala moyo oh yang'ana ukhale moyo mʼbale wanga akhala moyo yang'ana kwa yesu tsopano ndikukhala moyo zalembedwa mu mawu aleluya kungoti uyang'ane ndikukhala moyo tekani maso anu kwa munthu tekani maso anu ku zinthu zokuzungulirani inu ndipo yang'anani kupyolera mu chikhulupiriro chanu kwa yesu khristu ndipo mudziwe kuti iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa kwa zanu ndi mitundu ilima yake inu munachiritsidwa ambuye yesu pamene anthu awo akupemphera ndipo iwo ali ndi manja awo pa wina ndi mzake ndipo ife tili pozindikira kuti ife tayima mukukhalapo kwa yesu khristu wamoyo woukitsidwa mumaonekedwe a mzimu woyera akuwululira kwa ife zinsinsi za mitima yathu kuchiwisa kwa ife zokhumba zathu ndi kutilonjeza ife kuti iye alipasa ife zokhumba zathu ngati ife tingoti tikhulupirire pamwena ndi akazi ali ndi manja awo pa wina ndi mzake iwo akupemphera chifukwa ife tili mbadwa limodzi za ufumu wa mulungu ndife abale limodzi ndi alongo a yesu khristu Ndipo Satana ife tikubwera kwa iwe mudzina lokutusa la Ambuye Yesu. Iye ndiye lupanga. Iye ndi mmodzi yemwe amadula matenda nkuwachotsapo. Iye ndi mmodzi yemwe amadula kukayikira. Iye ndi mpondetsi. Tsopano ife tikukutsutsa iwe mudzina la Yesu Khristu kuti iwe utuluke kwa anthu awa Satana. Mawu a Mulungu akuonetseredwa. Iwo akudula akutosa kukayikira akutosa matenda ndipo akubwereka chiwombolo changwiro. Ife tikupembera kuti mzimu woyera ugwere pa anthu awa ndipo upereke kwa iwo mphamvu yachikhulupiriro kuti akhulupirire kuti kukhalapo kwa Khristu kwa mphamvu zonse kuli pano tsopano. Perekaninso Ambuye, ine ndikutusa matenda aliwonse, ine ndikutusa matenda aliwonse, ine ndikutusa kusakhulupirira konse mudzina la Yesu Khristu. Lole mzimu woyera ulemekeze zomwe ine ndanena ndipo usese kudusa munyumba ino ndikuwombola munthu aliyense kukukhalapo kwa Mulungu. Bwezerani mwamba manjanu tsopano ndipo mwamutamanda iye. Ine ndikulengeza kuti inu muli bwino ndipo mwachiritsidwa mudzina la Yesu Khristu.